Tieni ife tikhale chiyimirire kwambindi pamene ife tikuweramitsa mitu yathu kupemphero. Ndipo tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa, ndipo ine ndikudalira kuti mitima yathu ili yoweramitsidwa nayonso. Ine ndikudabwa alipo angati mkati muno usiku uno akanafuna kuti akumbukiridwe mupemphero, china chake chapadera. Kodi ino mungakhoze kungokweza dzanja lanu ndi kuti Mulungu perekani kwa ine usiku uno icho chimene ine ndili kuchifunafuna. Ambuya akudalitseni inu. Atete wathu akumwamba, pamene ife tsopano modziyepesa tikuyandikira mpando wachifumu waukulu wa chisomo, mwachikhulupiriro ife tikusuntha kulowa mtsidya kumene Mulungu ndi angelo ndi akerubi ndi khamu lonse lakumwamba asonkhana palimodzi. Pakuti iye anati sipangakhoze kukhala ngakhale timba kugwa pa nthaka wopanda Atate akumwamba kumudziwa iye. Ndi mochuluka bwanji momwe iye akudziwira kuno pamene mazana a anthu ali nayo mitu yawo itaweramitsidwa ndipo akuyitanira pa inu kwa zopempha zapadera. Atate, yang'anani pansi pa dziko losowa usiku uno, pakuti ndife wanthu osowa. Ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti chifukwa kuti ife tasonkhana pano ndikufotokozera kwa inu chikhulupiriro chathu kwa Mulungu wamoyo yemwe amayankha pemphero. Ife tatuluka kuchokera pakati pa dziko la osadulidwa mtima ndi makutu, tatuluka kuti tidzakhale moyo osiyana ndi kudzakhala moyo mukuvomereza kwa chikhulupiriro chathu kwa inu. Ndipo usiku uno ife takweza manja athu ndi kuti ndife osowa. Wokondedwa Mulungu, yankhani chilichonse cha zopempha zawo. Ndiyeno Atate, ife tikupemphera kuti inu mutichezere ife usiku uno mu mawu. Ife tabwera kuno kuti tidzakonzedwe kuti tidzamvetse, kuti ife tikhoze kudziwa basi momwe tingakhalire moyo mu tsiku la pakali pano. Chomwe tingati tiyang'anire mtsogolo choti tichite, pakuti ife tikudziwa kudzakwa Ambuye kuli kuyandikira malingana ndi zizindikiro zonse zimene aneneri analosera. Ife tikuyandikira nthawi ya Ambuye pamene chiwombolo chathunthu chili chidzaperekedwe kwa wana anu. Mulungu, tiloleni ife wina aliyense kuti tidzakakhaleko uko. Atate, mulole kuti pasadzakhale mmodzi wosowa. Ndi cholinga chathu chakukhala pano Ambuye. Ife timakukondani inu ndipo ife tikuyesera kukonzekera kuola limenelo. Yankhulani kwa ife, ife tikupempha kachiwiri usiku uno ndipo chiritsani odwala. Odwala onse ndi osautsika amene ali mnyumba muno, ife tikupemphera kuti inu muwachize iwo Ambuye. Ndipo makamaka iwo omwe ali nazo zosowa zauzimu, ife tikupemphera kuti inu mupulumutse moyo uliwonse wotayika. Mudzadzeni nawo wokhulupirira aliyense mzimu woyera, ndipo muwonjezere nyonga ndi mphamvu mwana anu wokhulupirira. Perekani zinthu izi Atate, ife tikupempha zochuluka chifukwa inu munatiwuza ife kuti tizipempha. Pemphani zochuluka, pemphani zinthu zazikulu zochuluka za izo kuti zimwemwe zathu zikhoze kukhala zodzaza. Ndipo ife tikupempha izo mu dzina la Yesu Khristu, amen. Mukhoza kukhala pansi. Ine ndithudi ndikutenga umwayi waukulu usiku uno kubwereranso pano pa nsanja kachiwiri muno mu sukulu yapamwamba iyi kudzakumana nawo anthu abwino awa omwe asonkhana kuti adzamve uthenga. Ine ndikupempha chifundo cha Mulungu kuti chindithandize ine kuti ndikuwuzeni inu choonadi monga momwe ine ndikudziwira choonadi. Iye akhozabe kutseka kamwe ya munthu chimodzimodzi monga iye anachitira ndi kamwe ya mkango. Ndipo ngati ine ndingayesere konse kunena chilichonse chimene chinali cholakwika ndi chosiyana kuchifuniro chake, pemphero langa lodzipereka ndilo lakuti iye atseke kamwe yanga kuti ine ndisanene izi. Pakuti moona ine ndikufuna kuti ndidzakhale kumwamba ine mwini. Ndipo ine nditati ndisadzakhale konse uko, ndipo pambali pa izo zonse ine ndingakhale mtsogoleri wabodza wina wake yemwe amachita china chake mwabodza. Ngati ine ndichita izo ndi chifukwa chakuti ine sindikudziwa kusiyana kwake. Ambuye akudalitseni inu. Tsopano mawa mawa, ngati chochiti chikhale chifuniro cha Mulungu, ine ndikulinga kuti ndidzayankhule pa phunziro lija chikwati ndi chilekano. Ndipo ife tikudalira kuti inu mudzabwera ndipo mubweretse mapensulo anu ndi mapepala. Ife sitidzatenga motalika kwambiri, koma ine ndikungofuna kuti icho chinali cholinga changa chakubwerera kuno poyamba mu Indiana kuti ine ndinakulonjezani inu icho. Ndipo ine ndidzayesa mawa mawa, ngati ine sibitenga iwo mawa mawa ine ndidzatero mawa usiku. Koma ine ndidzayesa mawa mawa ngati Ambuye alola kuti ndidzayankhule pa phunzirolo. Masukulu awiri amalingaliro ndipo Mulungu atatithandiza ife kuti tidziwe chimene chili choonadi. Basi kuti tidziwe chomwe chili choonadi kuti ife tizikhoza kumayenda mu choonadi ndi mukuwala. Ife ine mukudziwa ndinali naye mzanga wakale wachikuda. Iye anati kwa ine, iye anati mbalebire, iye anati ine sindikufuna vuto lililonse pa mtsinje. Iye anati ine ndikufuna ndidzakhale nacho chiphaso changa mu dzanja langa. Ndipo pamene kerere idzawomba ine sindikufuna vuto lililonse pamenepo. Ine ndinawapempha Ambuye nthawi yayitali kale, ngati chilipo chilichonse cholakwika andilole ine ndichikonze icho pakali pano. Anati chifukwa uko kudzakhala kwa mdima ndi kwa mkuntho pa mmawa umenewo pamene ngalawa idzakokera kumbali inayo. Anati ine sindikufuna cholepheresa chilichonse, ine ndikufuna kuti ndisamalire zonse za izo tsopano. Ndiyo chimene ife tadzera pano kuyesa kuti tisamalire zolepheresa zonse kuti ife tidzakhoze kuyenda kukakwera apo pa ola limenewo. Tsopano ine sindiyankhula kwa inu motalika kwambiri usiku uno chifukwa ife tilinayo misonkhano iwiri mawa. Ndiyeno ine ndidzanyamuka pomwepo wabwina kwake kuwina misonkhano inanso. Koma tsopano mu buku la Deuteronomy ine ndikukhumba kuti ndiwerenge kuchokera ku mutu wa 16 ndi mezi tatu zoyambirira za Deuteronomy 16:1-3. Muzisunga mwezi wa Abibu ndipo muzichita Pasika. Yehova Mulungu wanu mu mwezi wa chinayi wa Abibu, Yehova Mulungu wanu anakutulusani inu kuchokera mu Igupto ndi usiku. Inu chotero muzipereka nsembe Pasika kwa Yehova Mulungu wanu ya nkhosa ndi ya ng'ombe malo amene Yehova wawasankha kuti ayikemo dzina lake mmenemo. Tsopano phunziro langa usiku uno ndilo malo osankhidwa ndi Mulungu a kupembedza. Ngati inu mungazindikire mwezi wa ABAD pamenepo uli umatanthauza Epulo. Mwezi wa Epulo ndiwo pamene iwo anatulutsidwa. Ndipo tsopano chinthu chachilendo ndicho kuti ife usiku uno ngati opembeza a Mulungu mu tsiku lino lomwe ife tili kukhalamo, ndipo ife timapeza malingaliro ochuluka osiyana kwambiri. Ndipo malingana ngati pali malingaliro osiyana okhuza zinthu tikakhala nawo mafunso osiyana. Payenera kukhala pali yankho limodzi loona kufunso lililonse limene lafunsidwa. Ngati ine ndikanati ndifunse funso ichi ndi chiyani chabwino, iwo akanati desiki ndilachiyani ilo mwaona. Tsopano apo wina wake akhoza kuti ilo si desiki ndi bolodi. Chabwino ilo ndi bolodi komabe ndi desiki. Inu mukuona payenera kukhala pali yankho loona kwa ilo. Ndipo ngati ine nditati ndifunse funso lokhudza chilichonse payenera kuti pakhale yankho loona. Pakhoza kukhala china chake chapafupi kwa icho, koma payenera kuti pakhale yankho loona lolunjika kufunso lililonse. Choncho chotero funso lililonse limene limakwera mmioyo yathu payenera kuti pakhale yankho loona lolondola. Ndipo tsopano lero ife timamva izo zikunenedwa ochuluka wanthu athu mu dziko lero. Kukhala misionale ndatenga maulendo angapo kuwoloka nyanja ndi kuzungulira dziko. Ine ndakumana nazo zipembezo zambiri zosiyana monga ngati cha Chibuda ndi cha Muhammadi ndi cha Masiki ndi cha Jainizi ndi kayazina chiyani za zipembezo za mdziko. Ndiyeno kuno mu United States wathu yemwe ndi maiko ena akunja kukomana nayo mipingo yathu yonse yosiyana monga ngati mipingo yathu yachipembedzo kuyambira ndi wa Roma Katolika woyambirira ndiyeno mpaka kwa Greek ndi zina zotero ndi ya mipingo yosiyana. Ndiyeno musiku lowa mu mibado yonse yachipembedzo ya 1994 ndi china chake zipembedzo zosiyana za chiprotestant. Tsopano chilichonse cha izo ndithudi iwo ukhoza kuona lingaliro lawo, ndipo ine sindingakhoze kuwatsutsa iwo. Mmodzi aliyense amadzinenera kuti iwo ndiwo choonadi, iwo ali nacho choonadi. Ndipo wanthu amene ali amu mipingo imeneyo ayenera kukhulupirira zimenezo, chifukwa iwo akhomerera kwawo kuopita kwawo kwamuyaya pakuphunzitsa kwa mpingo umenewo. Ndipo iwo aliosiyana kwambiri wina kwa nzake mpaka izo zimapanga mafunso 5 ndi china chake osiyana. Chotero kukhala mafunso 5 ndi china chake osiyana, apo payenera kukhala pali yankho limodzi lolondola. Ndipo ine ndikanafuna kwa ife usiku uno kukhala kuti ife tikuyesera kuti ipitire kumwamba ndi kuti tikakomane naye Ambuye wathu Yesu, yemwe ife tonse timamukonda. Ine ndikanafuna kuti tifufuze mu malemba kuti tizipeze izo. Tsopano ngati ilo lili funso la Baibulo, ndiye ilo liyenera kukhala nalo yankho la Baibulo. Ilo lisalili bwere kuchokera ku gulu la wanthu, kuchokera ku chiyanjano china chilichonse, kapena kuchokera kwa ophunzitsa wina, kapena kuchokera ku chipembedzo china. Ilo liyenera kubwera molunjika kuchokera kulemba, kumene malo okomanira napo a Mulungu ali akupembedza. Ndipo zedidi kukhala Mulungu alipo malo okumanira napo, pena pake pamene iye amakumanira napo. Tsopano ife tikupeza apa kuti mu Deuteronomy umu pachiyambi Mose akunena mobwereza lemba zinthu zomwe iye anali atawawuza iwo, momwe iye anawatulutsira iwo ndi mkono waukulu wamphamvu kuchokera ku Igupto. Ndipo poyamba anawakhazikitsa iwo. Iwo anali kutchedwa wanthu a Mulungu mpaka na iwo atatuluka kuchokera ku Igupto. Ndiyeno iwo anatchedwa mpingo wa Mulungu. Chifukwa mpingo ndiwo kusonkhana, kapena kwenikweni mpingo umatanthauza iwo otulutsidwawo, iwo amene akhala atatulutsidwa. Ndipo iwo anabwera kuchokera ku Igupto mwacholinga chakuti akhale mpingo. Tsopano Mulungu anawawuza iwo pamene iwo asanakhazikitse kachisi ndi chilichonse chimene iwo anachita: ine ndidzasankha mawu akupembedza kwanga, ndipo ine ndidzayika dzina langa mu iwo. Ndipo ndiwo malo okha amene Mulungu adadzakomane naye konse munthu aliyense, anali mwakusankha kwake kwake. Iye anasankha malo ake, ndipo kumene iye anasankha malo ake iye anayikako dzina lake. Ndime yachiwiri apa ikutiwuza ife kuti iye akanadzayika dzina lake mu malo amene iye anali atawasankha kuti wanthu azimupembedzamo iye. Tsopano inthu ta izo chili, ife tikufuna kuti tipeze kumene malo amenewo ali ndi malingaliro osiyana 5 ndi china chake, kukhala kuti ife tikulambalala chipembedzo chonse chachikunja, ndipo mkumango yankhula za chipembedzo cha Chikhristu chimene ine ndili nako kukhudzidwa nawo achikunja. Kapena ine sibwenzi ndikumapita kumeneko ndikumakayankhula kwa iwo, koma iwo ali olakwitsa. Chikhristu ndicho chipembedzo chokha chimene chili choona, ndicho Chikhristu. Ine ndikunena izo osatimakamaka chifukwa kuti ine ndine Mkhristu, chifukwa ine ndikukhulupirira izo kuti chili choonadi, ndicho chipembedzo chokha chimene chili cholondola. Ine ndinafika kumanda kumene kavalo woyera amasinthidwa maola anayi aliwonse, kumene Muhamadi wansembe wamkulu ndi mtsogoleri pambuyo pa Khristu pamene anali kuganiziridwa kuti anali mneneri. Ndipo ine sindili kukayika, koma chimene iye anali pambuyo pa Amakabii apa chibale pomwe. Koma pamene iwo iye atafa, iye anadzinenera kuti iye akanati adzaukenso, ndipo akanati adzagonjese dziko lonse. Tsopano pafupi maola anayi aliwonse iwo amasintha alonda, ndipo iwo amayika kavalo woyera pa manda ake. Iwo atero kwa zaka zikwi ziwiri kumuyembekezera iye aukenso ndi kudzagonjesa dziko. Koma inu mukuona, ndipo inu mukapita kwa Buda, Buda anakhala moyo zaka 200 pafupi zaka zikwi ziwiri ndi 300 kalelo Mulungu wa Japani. Ndipo chotero iye anali wambalume, china chake chonga Confucius ndi zina zotero. Koma onse awa kwa oyambitsa ndi zina zotero, onse aiwa anapa ndi mbalume zawo, ndipo anayikidwa ndipo ali m'manda. Koma Chikhristu chimene chinayambisidwa ndi Yesu Khristu kuli manda apululu, iye anali mwamuna yekhayo yemwe anayamba wayima pa dziko lapansi, nakhala moyo nati ine ndili nayo mphamvu yakuyika moyo wanga pansi ndi kuukisa iwo kachiwiri. Ndipo iye anachita izo, ndipo iye ali moyo lero. Ndipo ife tikudziwa kuti iye ali moyo, chifukwa iye ali nafe, ndipo akudzisimikizira yekha mwazizindikiro zogwirika ndi zodabwisa zimene iye analonjeza kuti iye akanadzazichita kuti asonyeze izi. Mochuluka chotero monga lawi la moto limene linawatsogolera wana Israeli kupyola mchipululu lili ndife lero. Ngakhale kukhala nacho chithunzi chake chidajambulidwa kuchita zizindikiro ndi zodabwisa zomwe iye analonjeza kuti iwo ukanadzachita mu tsiku lino. Kuona mawu onse amene iye anawalonjeza kukhala kukwaniritsidwa tsiku lino. Chotero dziko lina lonse lachikunja lili kunja ndi chikhirisitu. Tsopano pokhala kuti pali mafunso 84 ndi china chake okhudza kumene Mulungu amakomana, iye amakomana ndi a Methodist kapena iye amakomana mwa a Baptist, ndipo iye amakomana mu awa ndi awo ndi enawo. Tsopano pali funso pamenepo, kotero aliyense ayenera kufunafuna chipulumutso chake chomwe ndi mantha ndi kunjenjemera. Koma usiku uno ine ndikufuna kuti ndiyese kupeza ndi kutsimikizira mulemba kumene kuli malo olondola ali komwe Mulungu amakomana ndi kupembedza nawo wanthu. Ndipo ngati ali amenewo ndiwo malo okha amene iye adadzakomane naye konse. Tsopano ife tinatenga mutuwu kuchokera ku Deuteronome, ndi mawu achigiriki amene ali nawo matanthauzo apawiri kapena iwo amatanthauza malamulo awiri. Mawu achigiriki Deuteronome amatanthauza malamulo awiri osiyana, ndipo ndicho basi chimene Mulungu ali nacho, malamulo awiri osiyana. Ndipo limodzi la iwo lili lamulo la imfa, ndipo linalo lili lamulo la moyo. Mulungu ali nawo malamulo awiri kuti umutsatire iye ndi kumutumikira iye ndi kumupembedza iye zili moyo. Kukana izo ili imfa. Alipo malamulo awiri mwa Mulungu. Tsopano limodzi la malamulo amenewo linapangidwa kuzindikiritsidwa kwa dziko pa phiri la Sinai. Mulungu anapereka lamulo kwa Mose ndi Israeli, osati kuti lamulo lingakhoze kuwathandiza iwo, koma lamulo linali kungowalozera iwo kuti iwo anali ochimwa. Kufikira nthawi imeneyo iwo sanali kudziwa chimene tchimo linali mpaka iwo atakhala nalo lamulo. Pangakhoze kukhala lamulo popanda chilango. Lamulo si lamulo popanda chilango. Kotero pamenepo kulakwira kwa lamulo ndilo tchimo, ndipo mphotho ya tchimo ili imfa. Kotero chotero kufikira Mulungu atawapangira iwo lamulo panalipo panda kulakwa kumawerengeredwa kwa iwo. Ngati kulibe lamulo kuno limene limanena kuti iwe singakhoze kuthamanga mayilosi 20 pa ola, ndiye iwe ukhoza kuthamanga mayilosi 20 pa ola. Koma pamene pali lamulo lakuti iwe singakhoze kuchita izo, ndiye pali lamulo ndi chilango kuseri kwa ilo. Tsopano imfa, lamulo la imfa linali malamulo operekedwa pa phiri la Sinai amene ankamuwuza munthu kuti iye anali wochimwa. Ndipo kulakwira lamulo la Mulungu iye ankafa. Koma munalibe chipulumutso mu lamulo. Ilo linali kokha munthu wa polisi yemwe angakhoze kukuyika iwe mundende. Ilo linalibe chinthu choti likutuluse nacho iwe. Koma ndiye iye anapereka lamulo lina, izo zinali pa phiri la Kavare pamene tchimo linawerengedwera mwa Yesu Khristu. Ndipo pamenepo chilango chinalipiridwa, ndipo osati ndi popanda lamulo. Koma mwachisomo iwe uli wopulumutsidwa mwachisomo cha Mulungu kupyolera mu kukonzedweratu mwa kudziwidwiratu kwa Mulungu kwa umunthu wako. Tsopano ife tikuwaona malamulo awiri awa. Deuteronome akunena za malamulo awiri. Panali malamulo awiri, limodzi linali lamulo la imfa, ndipo linalo lamulo la moyo. Panalinso mapangano awiri anaperekedwa kwa wanthu. Ife tidzayankhula za iwo mmawa. Limodzi la ilo linapasidwa kwa Adamu mwa mangawa. Ngati iwe uchita ichi ndi kusachita icho. Koma lamulo limenelo linaswedwa. Adamu, Eva anaswa ilo mmunda wa Eden. Ndiye Mulungu anapanga pangano lachiwiri, ndipo analipereka ilo kwa Abrahamu. Ndipo lamulo limenelo linali lopanda mangawa. Chimene iwe wachita kapena chimene iwe kuti udzachite, iye anati ine ndachichita kale icho. Ndicho chisomo, ndilo lamulo la moyo. Mulungu
anamuchitira izo Abrahamu ndi mbewu yake pambuyo pa iye. Ndiyo yonse mbewu ya Abrahamu. Monga Bible linati, Israeli yense adzapulumutsidwa. Koma izo sizikutanthauza Ayuda. Monga Paulo ananena kuti Israeli yemwe ali wankati kapena Israeli mwa kunja. Makunja monga ife tinayankhulira usiku wina anali wana Aisaki mwa kugonana. Koma lamulo la Mulungu linali kupyolera mwa Khristu imene inali mbewu ya chifumu ya Abrahamu kuti mwachisomo Israeli yense ali wopulumutsidwa. Ndiwo onse amene ali mwa Khristu ali wopulumutsidwa. Onse pangano lachiwiri la Mulungu. Koma zinthu zonse izi zinkaonetseratu Khristu. Tsopano zindikirani ndime ya 2. Ndime ya 2 apa mu Deuteronomy 16. Muzipembeza mu malo amene ine ndawasankha. Tsopano inu muyenera kumapembeza Mulungu iye anati mu malo amene ine ndawasankha. Osati amene wina wake wawasankha, koma amene ine ndawasankha. Tsopano ngati Mulungu anasankha malo, icho chikutikakamiza ife, ndiye kuti tipeze chimene iye ananena za iwo. Ndipo ali kuti iwo. Ine ndikufuna kuti ndiwapeze iwo. Chifukwa moona, ine ndikufuna kuti ndizimupembedza iye. Ife tonse tili pano usiku uno kuti timupembedze iye. Ife takhala pano usiku uno ngati a Methodist, a Baptist, a Katolika, a Mboni za Yehova, a Sayansi ya Chikhristu ndi onse. Koma ife tonse tikufunafuna china chake. Ife tikufuna kuti tidziwe choonadi. Bible linati inu mudzadziwa choonadi. Ndipo choonadi tidzakupangani inu afulu. Wina wake inu simungakhoze kudziwa chimene inu mukuchita. Inu simukudziwa momwe mungachitire icho mpaka inu mudadziwa momwe mungachitire icho. Inu simumadziwa choti nkuchita mpaka inu mudadziwa momwe mungachitire icho kani. Iwe uyenera kudziwa chimene iwe ukuchita ndi momwe ungati uchitire icho. Izi zikutisonyeza ife kuti Mulungu ali nawo malo okumanira napo kwa omupepeza ake mu malo ena ake amodzi, mu malo amenewo wokha Mulungu amakomana nawo omupembedza ake. Tsopano ndiponso malo amene iye wawasankhira kwa omupembedza ake, iye anati kuti iye akanati adzayikepo dzina lake. Tsopano tiye ndivuvuze ndipo tipeze kupyolera mulemba kumene malo awa ali. Ndithudi ngati Mulungu anati kuti iye akanadzayika dzina lake mu malo awa amene iye anali atawasankha kuti azikomanirana nawo wanthu ndi kupembeza limodzi nawo kapena iwo kumupembeza iye kani. Iwo ali pena pake mu Baibulo pakuti iwo anali amibado yonse. Ndipo Mulungu wamkulu wosasintha sangakhoze kusintha. Munthu amasintha. Koma iwe ukhoza kuyika moyo wako pa chilichonse chimene Mulungu anayamba wanenapo pa nthawi ina iliyonse. Chifukwa icho ndi choonadi. Icho ndi choonadi. Chifukwa ndi mwachilicho khacho chimene ine ndingakhoze kukhala nacho chidaliro. Ndilo Baibulo. Chifukwa mawu a munthu adzalephera koma Mulungu ali wapamwamba. Chaka chino ine ndiyenera kumadziwa zochuluka kuposa zimene ine ndinkazidziwa chaka chatha. Inu muyenera inunso. Tsiku lililonse ndife amalire kotero ife timawonjezera chidziwitso. Koma Mulungu ali wopanda malire. Iye ali wopanda malire. Ndipo pokhala wopanda malire iye sangakhoze kuwonjezera chidziwitso. Iye ali wangwiro kuyamba ndi kuyamba. Linga lilo lililonse liyenera kukhala lili lolondola chimodzimodzi. Ndipo momwe Mulungu anachitira nthawi ina iye ayenera mwa nthawi zonse kumachita mwa njira imeneyo kapena iye anachita molakwisa pamene iye anachita nthawi yoyambayo. Ngati munthu anayamba wabwera kwa Mulungu pofuna chipulumutso pa maziko amene iye anamulandira iye, icho chiyenera kuti tilandiridwe pa maziko omwewo nthawi iliyonse ndiko kulondola. Ngati munthu anayamba wabwera kwa Mulungu pofuna machiritso a uzimu ndipo Mulungu anamulandira iye pa maziko wena wake, munthu wotsatira amene atabwere iye ayenera kumulandira iye mwa njira yomweyo kapena iye anachita molakwitsa pamene iye anamulandira munthu woyambayo. Mulungu anapanga maziko amene iye ati adzakomanirepo naye munthu. Iye anapanga maziko achimene iye akanati adzachite momwe iye akanati adzachitire icho. Ndipo izo zinali kubyolera mu magazi ansembe amwana wa Nkhosa munda wa Edeni. Mulungu sanayambe nthawi iliyonse pasinthapo izo. Iye analingalira momwe iye akanati azidzamupulumusira munthu. Ife tikuyesa lero kuphunzitsira munthu mwizo. Ife tikuyesa kuwayika pa sukulu iwo, kuyesa kuwaphunzitsa iwo, kuyesa kuwapanga iwo chipembedzo, kuyesa kuchita mitundu yonse ya zinthu iyi, kuwabweretsa iwo mkati, kuwabwereza iwo kuti alowe, kuwabatiza iwo kuti alowe, njira ina iliyonse imene ilipo, kuwabweretsa iwo kuti alowe ndi makalata. Komabe akukhala ali chimodzimodzi. Mulungu amagomana naye munthu pansi pa magazi okhetsedwa a mwana wa Nkhosa. Magazi anali njira ya Mulungu pachiyambi ndipo magazi ndiyo njira ya Mulungu usiku uno. Ndi bwino kuchita kudzitunduza ndi zinthu zonse izi, koma chipulumutso chimadza kokha kupyolera mu magazi. Magazi ndiyo njira yokha imene Mulungu anasankha kuti azimupulumutsira munthu, ndipo iye sangakhoze kuyisintha iyo. Yobu anali nacho chinthu chomwecho, iye ankadziwa kuti iye anali wolungama chifukwa iye anali atapereka nsembe imene Mulungu anali atayifuna kwa iye. Tsopano tiyeni ife tifufuze tsopano kuti tione zimene malo awa ali ndi malo amene iye anayikapo dzina lake. Ife tiyenera kuti tipeze pamene iye anayika dzina lake. Ndiye ngati ife tipeza chimene dzina la Mulungu lili ndi pamene iye analiyika ilo, ndiye ife tawapeza malo opembedzera mwansanga pamene ife tipeza izo. Zinthu zonse izi ndituli izo zinali mitunzi ya zinthu zoti zibwere. Lamulo lonse linali kuchitiratu mtunzi wa zinthu zoti zibwere. Basi monga mwezi uli mtunzi wa dzuwa, iwo umatumikira mukusakhalapo kwa dzuwa. Basi monga mpingo uli woti uzitumikira mukusakhalapo kwa MWRNA wa Mulungu. Mukusakhalapo kwa mwana kuwala kwa kung'ono mpingo wokhulupirira. Amamutumikira Mulungu ndi kumapereka kuwala mukusakhalapo kwa mwana. Koma pamene dzuwa lituluka inu simumauona mwezi apanso, chifukwa iwo wapita pansi. Ilo siliso wanso kuwala kwakenso, chifukwa iwo umangolandira kuwala kwake mwachiwiri kuchokera ku dzuwa. Tsopano monga mwamuna ndi mkazake, dzuwa ndi mwezi zili, mpingo ndi Khristu. Tsopano ife tikupeza kuti zinthu izi pokhala mthunzi wa Khristu, nsembe iliyonse, phwando ndi chilichonse mu chipangano chakale, chinkachitiratu mthunzi wa Khristu. Monga pamene mthunzi ugunda chodusa pansi. Tsono apa ndipo mwe tiyenera kuti tipeze malo olondola akupembedza, ndipo kuti tibwerere mbuyo kuno mu chipangano chakale kumene iwo anaperekedwa ndi kuona zomwe zinthu izi zinali. Tsopano pamene mthunzi ubwera chodutsa pansi, iwo ukhoza kudziwa ngati ali mwamuna, mkazi kapena chinyama kapena chilichonse chomwe chingakhoze kukhala, chifukwa icho chimaponyera mthunzi pansipo. Ndipo pamene mthunzi umenewo uyamba kufupika, mthunzi pokhala chithunzi ndipo sipangakhoze kukhala chithunzi popanda chenicheni. Chotero pamene chenicheni chikhala moyandikira kwa chithunzi, chithunzicho chimamezedwa mu chenichenicho. Mthunzi ndi chenicheni zimabwera palimodzi, ndipo ndicho chimene chimapanga icho ndiye chenicheni. Ndipo ngati zinthu zakale zonse zomwe Baibulo linanena mu chipangano chakale zinali mithunzi ya zinthu zoti zibwere, ndiye kotero Khristu anali mthunzi wa zinthu zoti zibwere. Kotero ife tikhoza kuona mwazoyimira za chipangano chakale pamene iye anasankha kuti ayikepo dzina lake ndiku kwatsopano. Tsopano monga mthunzi uli udutsa pansi, ine ndinati uli chithunzi pokhala choyimira. Kotero ife opembedza nafenso tikhoza kuona mithunzi ya chipangano chakale ikuzimirira mu chenicheni chatsopano. Tsopano maphwando onse, matchuti, makachisi onse, mitengo yonse, chilichonse mukachisi, chilichonse chinkayimira Khristu. Nsembe zonse, malamulo onse, chilichonse chinali mukuyimira kwa Khristu. Tidakhala tikupyola mu izo nthawi ndi nthawi pano pakachisi. Ndiye ife tikuona mwa izi kuti kachikhulupiriro kalikonse, mpingo ndi chipembedzo zasiyidwa kutali mbuyo. Izo sizili konse muliwiroli mkomwe. Kachikhulupiriro kalikonse, mpingo uliwonse, chipembedzo chilichonse tasiyidwa kwathunthu kunja. palibepo malo aizo nkomwe. Palibe chimene chikuyimirirwa mu chipangano chakale kapena paliponse mu Baibulo cha mpingo koma mgwirizano wokakamiza wa nsanja ya Babulo. Ndicho chinthu chokha chimene chikuyimira umodzi. Chifukwa izo zinali zochitidwa ndi Nimrodi, munthu woyipa yemwe anatuluka ndipo anawakakamiza mayiko onse ang'ono kuti abwere pamalo amodzi ndipo nsanja yayikulu iyi. Ndipo kunali kupembeza kwa chipembedzo ndithudi koma osati kolingaliridwa mu mawu a Mulungu. Kotero apo ndi pamene inu mukuona chipembedzo cha bungwe chikuyimiridwa nsanja ya Babulo mu chipangano chakale. Chimene chipembedzo ichi chinali ndithudi chipembedzo koma osati chipembedzo cha mawu a Mulungu. Mulungu sanasankhe kuti ayike dzina lake mu chipembedzo chilichonse. Ine ndikufuna lemba la izo ngati izo zili. Ine ndikudziwa iwo amadzinenera kuti iye anatero koma iye sanatero. Iye sangakhoze kuyika dzina lake mu malo ambiri. Saiye anati iye ayika dzina lake mu malo amodzi ndipo malo amodzi amenewo. Chimodzi chilichonse cha zipembedzo zathu chikufuna kunena kuti ali malo amenewo koma zili zosiyana. Koma mpati pamene iye anayikapo dzina lake. Tsopano ndipo iye kodi dzina lake ndi chiyani poyamba? Ife tiyenera dzina kupeza lomwe dzina la Mulungu lili, ife tisanapeze lomwe lili limene iye akuliyika mu malowo. Tsopano ife tikupeza kuti iye anali nawo maudindo ambiri. Iye akutchedwa, iye ankatchedwa Atate lomwe chili udindo, ndipo iye ankatchedwa Mwana umene uli udindo. Iye ankatchedwa Mzimu Woyera umene uli udindo. Iye akutchedwa Rozi la Sharoni umene uli udindo. Kakombo wa mchigwa udindo. Nyenyezi ya mmawa Yehova Ire, Yehova Rafa. Maina asanu ndi awiri osiyana apawiri achiwombolo. Ndipo onse iwo anali maudindo. Palibe limodzi la iwo linali maina. Koma iye alinalo dzina. Pamene iye anakomana naye Mose, iye anali asanakhale nalo dzina apabe. Ndipo iye anamuwuza Mose, ine ndine yemwe ine ndiri. Ndipo pamene ife tikumuona Yesu pa dziko lapansi akuyankhula mu Ahebri mutu wa 6, ine ndikupemba kukhulukira kwanu, Yohane Woyera mutu wa 6, iye anati ine ndine yemwe ine ndiri. Yohane ali bwanji ndinu munthu wa usinkhu wosadutsa zaka makumi asanu. Ndipo mukunena kuti inu munamuona Abrahamu, iye anati asanakhalepo Abrahamu, ine ndine. Ndipo ine ndine anali ujayu muchisamba choyaka lawira moto limene linali muchisamba choyaka kale mu masiku a Mose. Ine ndine, ine ndine. Ndipo tsopano ife tikupeza kuti Yesu ananena iyenso, ine ndinabwera mu dzina la Atate wanga. Ndipo inu simunandilandire ine ayi. Ndiye dzina la Atate liyenera kukhala Yesu. Ndiko kulondola dzina la Atate ndilo Yesu. Ndipo Yesu ananena chomwecho, ine ndanyamula dzina la Atate wanga. Ine ndabwera mu dzina la Atate wanga ndipo inu simunandilandire ine ayi. Ndiye dzina lake linali Yesu. Ndipo Gabrieli anamutcha iye Yesu. Aneneli anamutcha iye Yesu. Ndipo iye anali mwanteradi Yesu. Kubadwa kwake kusanachitike ngakhale mneneli woyera anamutcha dzina lake Emmanuel, lomwe lili Mulungu nafe. Ndiye Mulungu anaonetseledwa muthupi polinga kuti achose tchimo la mdziko. Ndipo pakuchita chotero iye anapasidwa dzina la Yesu. Kotero Yesu ndilo dzina. Ndipo dzinalo linayikidwa mwa munthu, osati mpingo, osati chipembedzo, osati kachikhulupiriro, koma munthu. Iye anasankha kuyika dzina lake mwa Yesu Khristu. Tsopano ife tikupeza kuti ndiye iye akukhala malo akupembedza kwa Mulungu pamene inu muzimpembedza iye. Kale lomwe iye asanabadwe mkomwe dzina lake linali kutchedwa Yesu. Izo zinali zofunikira kwambiri kuti ilo linapasidwa kwa mayi ake ndi mngelo Gabriel kuti dzina lake akanati adzatchedwe Yesu, mwana wa Mulungu, yomwe iye anali. pamenepo ife tilinalo ilo ndiye ili ndilo lokhalo ilo ndi la iye yekha malo osankhidwa ndi mulungu akupembedza malo a mulungu anawasankha mulungu anasankha kuti azikumana naye munthu simunali mu mpingo osati muchipembezo osati mukachikhulupiriro koma mwa khristu ndiwo malo okha amene mulungu ati adzakomane naye munthu ndipo iye akhoza kumupembedza mulungu ndimo mwa khristu ndiwo malo okha zilibe kanthu ngati ndinu wa Methodist, wa Baptist, wa Katolika, wa Protestant, chilichonse chimene inu mungakhale muli, alipo malo amodzi okha omwe inu mungakhoze molondola, mupembeza Mulungu, ndiwo mwa Khristu. Aroma 8:1 anati, palibe chotero kutsutsika tsopano kwa iwo omwe ali mwa Khristu Yesu, omwe amayenda osati mwa thupi koma mwa mzimu. Ndiwo uthenga ife tikhoza kusiyana pa tizikhulupiriro ife tikhoza kusiyana pa nthano zopangidwa ndi wanthu inu mukhoza kupita ku mpingo wa Methodist iwo uyenera kukhala wa Methodist wa Baptist ku Baptist wa Katolika ku Katolika koma pamene iwe ungobatizidwa kulowa mwa Khristu ndi kukhala chiwalo cha thupi lake ndipamakhala pali zosiyananso makoma pakati olekanitsa amagwera pansi ndipo ndiwe mfulu chifukwa iwe uli mwa Khristu Yesu ndipo iwe umampembedza Mulungu mu mzimu ndi mu choonadi pamene iwe uli mwa Khristu Yesu ndilo dongosolo la Mulungu kuti inu muzimupembeza iye mwa Khristu Yesu tsopano palibe mpingo wachipembezo ungakhoze kudzinenera izi palibe mmodzi yemwe angakhoze kudzinenera izo ungakhoze bwanji iwe kudzinenera zimenezo kuti uchite chinthu choterocho ungakhale mzimu wotsutsa Khristu kukhala ukumachotsera kwa Khristu kuchotsera kwa iye inu simungakhoze kuchita zimenezo Khristu ali malo okha omwe Mulungu amakomana nawo opembedza ndiwo amati lero ine ndakhala nawo anthu akundiuza ine munthu wina anandiyimbira ine osati kale litali mu Beaumont, Texas iye anati bambo Branham ngati dzina lanu silili pa buku la mpingo wathu inu simungakhoze kupita kumwamba kodi inu mungalingalire konse zimenezo inu musati muzikhulupirira chinthu chotero monga ichi iwo amaganiza kuti iwe umayenera kukhala wampingo wina wake umenewo kapena iwe sungakhoze kupita kumwamba ndiko kulakwitsa kuti ukhulupirire zimenezo ndiko kutsutsa Khristu ine ndikunena izi ngati iwe ukhulupirira mzimu wotero ndiwe wotayika ndicho chizindikiro chabwino chakuti ndiwe wotayika chifukwa ndiko kuchotsera kuchimene Mulungu anachita Mulungu sanayike konse dzina lake mu mpingo uliwonse iye analiyike ilo mwa mwana wake Khristu Yesu pamene iye ndi mwana wake anakhala mmodzi ndiwo malo weniweni wopembedzerapo palibe maziko wena omwe ayikidwa palibe thanthwe lina pa Khristu thanthwe lolimba ine ndikuyima maziko wena onse ndiwo mchenga wotilimira zipembezo zidzatsoka ndi kugwa mafuko adzatha koma iye adzakhala alipobe kwa nthawi zonse palibe malo ena omwe munthu angakhoze kuwapeza kuti amupembezerepo Mulungu omwe Mulungu ati adzayankhule moyankha kwa iye palibe malo ena koma mwa Khristu Yesu ndiwo malo okha omwe Mulungu anawasankha kuti ayikepo dzina lake ndipo ali malo okha omwe iye amakomana naye munthu kuti amupembedze ndiwe wotayika kuti ukhulupirire china chilichonse zindikirani maphwando onse asanu ndi awiri achiyuda anali kusungidwa mu malo amodzi ndiwo sanali kusunga phwando limodzi apa la a Methodist ndi limodzi chapa la a Baptist limodzi chapo la a Presbyteria limodzi kumbuyo kuno la a Katolika ndi limodzi la achiprotestant maphwando onse asanu ndi awiri anali kusungidwa mu malo omwewo ndi choyimira chokongola kwambiri pano ife tangopyola kumene mibado isanu ndi iwiri ya mpingo zikunka zisonyeza kuti Mulungu wasunga mibado yonse isanu ndi iwiri ya mpingo mu mawu pakuti mbado wa mpingo uliwonse umabala gawo la mawu ndipo paliponse pamene iwo ankabala iwo ndipo iwo ankaona kuwala Basi monga ndu omwe anapeza koyamba kubatiza mu dzina la Yesu. Kodi Yohana chita chiyani? Yohana panga chipembedzo kuchokera mwa iwo, ndipo icho chinafera apo pomwe. Ye Mulungu anasundira mwa munthu wina wakenso. Iye sadzakhala mwachimodzi cha chizikhulupiriro timeneto ndi miyambi. Iye alibe kanthu kochita nazo izi. Palibe chili chopotozedwa chokhudza Mulungu. Mawu a Mulungu ali opatulika osayipitsidwa. Khristu ali chilikati cha pamalo a Mulungu akupembedza. Iye ndiye Mulungu. Maphwando onse asanu ndi awiri ayenera kukhala akusungidwa mu malo amodzi awa. Iwe suka nakhoza kusunga phwando m'malo ena aliwonse, koma malo asanu ndi awiri amenewo, malo maphwando asanu ndi awiri achaka ayenera kukhala akusungidwa mu malo amodzi. Chotero, mibado ya mpingo isanu ndi iwiri inkayenera kuti ibwere kuchokera ku malo amodzi okhawo. Amene anali Khristu akuyankhula mu mibado ya mpingo isanu ndi iwiri yonse, ndiko kulondola chimodzimodzi choyimira cha mibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Koma iwo anapanga zipembezo kuchokera mwa iyo. Tsopano tiyeni tiyang'ane pa choyimira china pamene ife tikadali chapomwepa. Ndicho choyimira cha Pasika, mthunzi wotsogolera wa Yesu. Feri kuzindikira apa nsembe ya magazi mwa imfa. Nsembe ya magazi inali malo amene anali mthunzi wotsogolera Khristu. Kodi chipembezo chingakhese magazi? Kodi inu mukadaganiza za mpingo kukhesa magazi, chipembezo kukhesa magazi, ndithudi ayi. Zinalengera magazi kuti akhe kuchokera ku moyo. Ndipo moyo apa Yesu akubwera poonekera mwa mwana wa nkhosa. Mwana wa nkhosa anali choyimira cha Khristu, ndiponso mthunzi wotsogolera wa Khristu, chifukwa iye anali mwana wa nkhosa wa Mulungu, yemwe Yohane anamusonyeza amene achosa tchimo la mdziko. Feri kupeza Yesu akubwera poonekera apa mu Exodo mutu wa 12. Zindikirani, anali malo okha omwe imfa sikanakhoza kugunda. Pamene imfa inali pafupi kuti gude dziko, panayenera kuti pakhale malo wena ake. Onse osakhala pansi pa izi anafa. Malo amodzi okha. Tsopano izo sizinali kutandauza kuti iyo inali nyumba imodzi, koma anali malo amodzi ndiko kumene mwana wa nkhosa anaphedwa. Kumene magazi a mwana wa nkhosa anali, ngelo ya imfa sakanakhoza kukantha, chifukwa anali malo amodzi Mulungu anali atayikapo dzina lake. Ndipo mwana wa nkhosa ameneyo anatchedwa mbuyo uko kuchiyambi. Mwana wa nkhosa, zindikirani, awa anali malo amodzi omwe iyo sikanakhoza kukantha. Ndipo tsopano zomwezo zili lero. Alipo malo amodzi okha omwe imfa ya uzimu singakhoze kugunda. Ndiwo mawu. Imfa singakhoze kugunda mawu. Chifukwa ndiwo mawu a moyo wa Mulungu. Koma pamene iwe uyikati zikhulupiriro ndiwo mawu amasunthira kunja kwa okha. Izo zimasiyanisa monga madzi kwa mafuta. Iwe sungakhoza kuzisakaniza izo pali moto. Chotero inu mukuona pamene kachikhulupiriro kabwera muchipembezo, iwo onse amapita motsatira kachikhulupiriro. Ndipo mawu amafa ndipo amapitirirabe ndi wina wake, ndipo amawachulukitsa iwo moposa kuwonjezera liwiro pamene iwo akupita kuchokera ku kulungamisidwa, kuyeretsedwa, ubatizo wa mzimu woyera ndi kumapitabe mpaka munjere. Kodi inu mukuiona njira yomwe Mulungu wayendamo kubweretsa dzina lake nthawi zonse mpaka m'musi njira yomweyo, chifukwa iye ndiye mawu. Zindikirani, iwo sangakhoze kufa, mawu a moyo sangakhoze kufa. Zindikirani momwe zilili zangwiro. Tsopano ngelo wa imfa sanaletsedwa kuti akanthe anthu akulu aluntha a Igupto. Iye sanaletsedwe kuti akanthe malo ake opatulika, nyumba zake zazikulu, afarao wake kapena ansembe a dzikolo. Ngelo sanaletsedwe kuti akanthe. Iye akanakhoza kukantha nyumba iliyonse, malo aliwonse, munthu aliyense. Koma iyo sikanakhoza kukantha kumene mwana wa nkhosa anali. Imfa singakhoze kukantha kumene malo operekedwa awa ali. Ndipo amenewo ali mwa mwana wa nkhosa. Zindikirani, osati ngakhale anali yanaletsedwa kuti akanthe Israeli kapena nsembe yake Chihebri ndi kapena chilichonse cha zipembezo zawo. Zonse ziyenera kuti zikhale mosankhidwa ndi Mulungu, malo operekedwa kapena imfa ikantha mpingo kulikonse kumene inu muli, omwe inu muli yake, sizikundipangira ine kusiyana kulikonse. Koma pali chinthu chimodzi imene inu muyenera kutidziwa, inu muyenera kuti mukhale mwa Khristu kapena ndinu wakufa. Inu simungakhoze kukhala kunja kwa Iye. Mpingo wanu ukhoza kukhala wabwino monga chinyumba, chiyanjano chanu chikhoza kukhala chabwino monga munthu. Koma pamene inu mulikana thupi, magazi, mawu a Yesu Khristu, ndinu wakufa miliri yomwe inu muchita izo. Ndiwo malo osankhidwa ndi Mulungu akupembedzerapo. Ndipo pamene dzina lake lili chimodzimodzi, apo ndi pamene Iye anasankha kuyikapo dzina lake. Osati mu mpingo, koma mwa Mwana Yesu Khristu. Zindikirani. Chitetezero chagona kokha mu malo akusankha kwake mwa mwana wankhosa wake ndi mu dzina la mwana wankhosa. Zindikirani, Iye anali mwana wankhosa wamphongo, wamphongo osati thazi, osati mpingo mkazi, koma dzina la wamwamuna osati dzina la wamkazi. Komwe Iye ali azikomana nawo anthu simunali mu dzina la chikazi koma mu dzina la chimuna, mwamuna mwana wankhosa. Tomulaipeni kuti mpingo, mpingo waukulu wamphamvu, iwo unachita izi, ndipo iwo unachita izi, iwo wadusa mafunde, ife tachulukira mu chiwerengero, ndife ochuluka mu chiwerengero, ndife mpingo wamphamvu. Iwo uli chinthu chachikulu, koma Mulungu sananene nkomwe kalikonse zokhuza iwo. Iye anati Iye, Iye ali malo okumaniranapo, mwana wankhosa osati mpingo, osati dzina la wankazi, koma dzina lake. Sanayika dzina la wankazi paliponse, Iye anayika dzina lake mwa Iye. Ndicho chifukwa zonse zomwe ife tiyenera kuchita kapena mawu kapena muntchito, ife tiyenera kuchita izo zonse mu dzina la Yesu Khristu. Ngati ife tipemphera, ife tiyenera kumapemphera mu dzina la Yesu. Ngati ife tipempha chidandaulo, ife tiyenera kumapempha mu dzina la Yesu. Ngati ife tiyenda, ife tiziyenda mu dzina la Yesu. Ngati ife tiyankhula, ife tiziyankhula mu dzina la Yesu. Ngati ife tibatiza, ife tiyenera kumabatiza mu dzina la Yesu Khristu. Pakuti zonse zimene ife tizichita mu mawu kapena mu ntchito, tizichita izo mu dzina la Yesu Khristu. Wina anati kwa ine nthawi ina tikukambirana izi, iye anati, mʼbale Branham, mkazi wanga ine sindili. Iye anati iye dzina lake lili lakuti ndi lakuti, iye ndi mtumiki mwina mwake wakhala muno tsopano. Ndipo iye anati mkazi wanga, anati iye watenga dzina langa, ine ndingoti Jonas chifukwa ilo silinali Jonas. Iye anati tsopano iye saso wakuuka mmawa kutenga tsache ndi kuti tsopano ine ndikusesa pansipa mu dzina la Jonas. Ndipo ine ndikutsuka mbalezi mu dzina la Jonas. Ndipo ine ndikusoka zovalazi mu dzina la Jonas. Iye anati ine sindikuganiza kuti iwe uyenera kumatchula dzina lililonse mkomwe. Ine ndinati ine ndikukhulupirira iwe uyenera, ndikokulondola. Ndipo iye anati chabwino bwanji, iye saso akuti azitero, chilichonse chimene iye achichita chili mu dzina la Yonasi kuyamba ndi kuyamba. Ine ndinati koma inu timunangoyenda pansi mu msewu ndikumupeza iye ndi kuti bwera kuno Yonasi. Iye ayenera kuti akhale choyamba mwa mwambo, mwambo wachikwati Jonas. Ngati iye sanatero, inu mukukhala muchigololo. Ndipo ngati inu munabatizidwa mwanjira ine iliyonse kupatula mu dzina la Yesu Khristu, ndi ubatizo wachigololo umene uli wosapezeka mu Baibulo. Iye zimene inu muchita mu mawu ndi mu ntchito, muzichita icho chonse mu dzina la Yesu. Zikachitika zimenezo inu mumatani, koma poyamba inu muyenera kubwera mu dzina lake. Alipo akazi abwino ambiri mu chipinda chino usiku uno, abwino akazi omvera, koma alipo mmodzi, mkazi wa William Branham. Iye ndiye mmodzi yemwe amapita ku nyumba ndi iye, ndiye mmodzi yemwe ali mkazi wanga. alipo andu abwino mudziko mipingo yabwino koma ulipo umodzi abidi Yesu Kristu ndipo ndi womwe iye akudzera ndipo kumene dzina lake laikidwa uko ndi kumene kupembeza kwake kuli mwa iwo ndipo iwo wokha izozona oinde bwana ife tikuzipeza izo kukhala zili zoona tsopano ndicho chifukwa ife zonse zimene ife timachita mu mawu kapena mu ntchito ife timachita izo mu dzina la Yesu Khristu palibe dzina lina linaperekedwa pansi pakumwamba la chipulumuso koma dzina la Yesu Khristu machitidwe mutu wathu amanena zimenezi pakuti izi zidziwike kwa inu palibe dzina lina laperekedwa pansi pakumwamba kumene munthu ayenera kupulumutsidwa nalo kupatula mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ine ndikuyembekeza inu mukumvetsa izo dzina la Yesu Khristu kumwamba kwakutali kukutchedwa iye banja lonse kumwamba likutchedwa Yesu Bible linati ndipo banja lonse pa dziko lapansi likutchedwa Yesu kotero ndilo dzina losankhidwa la Mulungu ndi kumene iye waliyika ilo ndiwo malo ake opembezerapo ndimomwa Yesu Khristu tsopano ife tikudziwa izo kuti zili chomwecho palibe malo ena opembezerapo kupatula mwa iye palibe dzina lina pansi pakumwamba linapasidwa pakati pa wanthu limene iwo ayenera kuti azipulumutsidwa nalo ndilo dzina la Mulungu la chiwombolo Mulungu ali nalo dzina lotchedwa Yehova Yire, Yehova Rafa, Yehova Yire, Ambuye amakhululukira machimo anu onse, Yehova Rafa, Yehova amachiza anu onse. Iye anali nawo maudindo otuluka koma iye anali nalo dzina limodzi la chiwombolo lomwe lili la kwa mtundu wa anthu ndipo limenelo ndilo dzina la Yesu ndilo dzina lake limene iye analisankha kuti ayikepo kodi iye analiyika kuti ilo iye analiyika ilo mwa Khristu mayina wena onse mpingo tizikhulupiriro maudindo zili imfa kuti uzidalire izi inu mukudalira mu mpingo wa Methodist kuti ukutengereni inu kumwamba inu muli otayika ngati inu mukudalira mu achipentekoste mpingo wa achipentekoste kuti ukutengereni inu kumwamba inu muli otayika ndi wa Baptist wa chiluthera wa Presbyteria wa Katolika mpingo wina uliwonse inu mukamadalira dzina lawo kapena udindo wawo kapena kachikhulupiriro kawo inu muli otayika chifukwa inu simungapembeze nkomwe mpaka poyamba inu mutabwera kudzalowa mu malo opembedzera amen ndiwo malo okha amene Mulungu amakomana naye opembeza ndiwo malo omwe iye anawasankha kuti ayikepo dzina lake wena onsewo inu mukadalira mwa iwo inu mufa iye ndiponso mthunzi wina wa Yesu apa ine ndalembapo lemba ndiponso iye mwa mthunzi wotsogolera apa iye ayenera kuti akhale wopanda chilemba malo amene iye wayikapo dzina lake mwana wankhosa uyu ayenera kukhala wopanda chilema tsopano kodi ndi chipembedzo chiti kapena kachitidwe kamene inu mungakayikeko izi mpingo uti wakatolika wachiprotestanti wachiyuda uliwonse omwe iwo uli ndikachitidwe kanji chipembezo kamene inu mungayikeko izo chopanda chilema pa icho izo zonse zakanidwa ndi kukankhidwa koma alipo malo haleluya malo amenewo ali mwa Yesu Khristu palibe chilema pa iye mulibe chola kuika mwa iye inu simungakhoze kuikapo izi anthu onse awa omwe akuyesa kuchita chomwecho amati mpingo wawo uli wopanda chola kuika ndi zonse izi ali auve akuswa mawu okonda akufa mwatheka achilaodikaya kachikhulupiriro koma sindizo zoona koma ngakhale Pilato mwini wake mdani wake anati ine sindikukhoza kupeza chola kwika mwa iye mdani wake yemwe anachitira umboni kuti munalibe chola kwika mwa iye inu simungakhoze kuika tchimo lililonse pa iye yananena kwa nsembe amasiku ake, ndani wa inu angakhoze kunditsutsa ine za tchimo? Ndani angandisonyeze ine kuti ndine wochimwa? Ndiwuzeni ine mpingo umodzi womwe ungakhoze kunena kuti iwo sanayambe achite kalikonse kolakwika. Moona palibe mmodzi wa iwo nkomwe koma womwe apha ndi kuchita chilichonse chimene chilipo pa kalendala kuti achichite nkomwe. Ndiye kukhalabe akudzitcha okha ayi amenewo si malo a Mulungu okomanira napo akupembeza mu kachikhulupiriro kalikonse kapena chipembedzo. Abwenzi anga, ine sindikufuna kuti ndipwetekese kumverera koma ine ndili nawo udindo kuthenga, ndipo uthenga umenewo uli tulukani mu nyansizi. Ndipo ngati ine ndakupemphani inu kuti mutulukemo, kodi ine ndikutengerani kuti inu? Kodi ine ndingakutengereni inu ku Branham tabernacle? Iwo uli wolakwika zochuluka monga ina yonse ya iwo. Koma alipo malo amodzi omwe ine ndingakhoze kukutengerani ko inu, koma inu muli wosamaliridwa ndi wotetezedwa kwa imfa, ndipo mwa Khristu Yesu ndiwo malo a Mulungu akupembedzeramo. Ndiwo malo omwe ine ndikulozera kwa inu usiku uno, pamene Mulungu anayika dzina lake, pamene iye analonjeza kuti iye adzakomana naye munthu aliyense amene adabwere mmenemo, iye adzapembeza naye, iye ndikudya naye, iye ndimo mwa Khristu, osati mu mpingo, osati kachisi, koma mwa Khristu iye ali kachisi wa Mulungu. Iye ali malo amene Mulungu anabwera kudzalowamo iye mwini, ndipo ankakhala mkati mwa iye. Uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iyeyo ine ndikondwera kukhalamo. Umo ndimo mmene Mulungu anadzakhalamo, anabweresa dzina lake ndipo analika ilo pa Yesu Khristu. Chotero dzina lake linayikidwa mwa munthu, mwana wake Yesu Khristu, momwe iye anadzakhalamo iye mwini. Ndipo mukachisa ameneyo mmene mwakuyimiridwa Yerusalemu wakale, maphwando akale, kachisi wakale zinali zoyimira. Pamene uthi unabwera mmenemo, tsiku limene likasa linalowa mkati lapangano, ndipo linakhazikika pansi, ndipo liwu la Mulungu linamveka kuchokera mu ilo. Chomwechonso linachita liwu la Mulungu kuti linamveka likubwera mukachisi Yesu Khristu, chomwe wakale wachilengedwe anali choyimira ndi mthunzi wa chatsopano. Ndipo pamene iye anabwera mkati mwa Khristu, iye anati, uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndili wokondwera kukhalamo. Ndipo ine ndidzasanga mala pamene ine ndili ndidzayikepo dzina langa, ndi pamene ine ndili ndidzakomane naye munthu, ndi pamene ine nditi ndidzapembedzepo. Mulungu anasankha malo osati mu mpingo wachipembedzo koma mkati mwa Yesu Khristu. Inde Bwana, iye ayenera ndiponso kukhala wopanda chilema monga ine ndinanena. Palibe chipembedzo chingakhoze kudzinenera zimenezo, iwo akatero iwo ali otsutsa Khristu. Tsopano ife tikupeza pano, zindikirani mthunzi wake kachiwiri. Mwana wa Nkhosa ali woti asungidwe. Tsopano izi zikupezeka mu Exodo 12, ngati inu mukuzilemba izo, Exodo 12:3-6. Mwana wa Nkhosa ayenera kuti asungidwe masiku anayi kuti ayesedwe, kuti aone ngati ali woyenera kuti apite kukachitidwa nsembe apabe. Ayenera kuti atengedwe kuyesedwa mobwerezabwereza kwa masiku anayi, kuti aone ngati pali chilema pa iye, kuti aone ngati pali matenda aliwonse pa iye, kuti aone ngati pali chilichonse cholakwika ndi mwana wa Nkhosayo. Iye ayenera kuti asungidwe kwa masiku anayi. Tsopano zindikirani, wena inu mukhoza kuganiza kuti imene inali yaing'ono inkaphedwa lakhumi ndi chinayi, koma inu kumbukirani, iwo anali kumutenga mwana wa Nkhosa pa tsiku lakhumi la mwezi ndi kumupha iye pa tsiku la kumi ndi chinayi la mwezi. Onani, yemwe anali kusungidwa kwa masiku anayi. Tsopano Yesu, dzina la Mulungu, mwana wa nkhosa anapita kukalowa mu Yerusalemu ndipo sanatuluke monso mpaka itachulika imfa yake kuyikidwa mʼmanda ndi chiukitsiro. Iye anali kusungidwa pansi pa otsutsa kwa masiku anayi ndi mausiku anayi. Ndimwangwiro bwanji momwe mwana wa nkhosa uyu anayimiridwira. Ankasungidwa kwa masiku anayi. Ndi pamene Pilato anati ine sindikukhoza kupeza cholakwika mwa iye. Mthunzi wina wa iye palibe fupa likanakhoza kuswedwa mwa iye. Zomwe zinali mwangwiro pamene iwo sakanakhoza mukupha nsembe iwo sakanakhoza kuswa fupa ngati iyo inali kukanidwa. Ndipo iwo anali atatulutsa nyundo kale kuti aswe mafupa mu miyendo ya Khristu pamene iwo anati iye ali kale wakufa. Iye anapyoza mbali yake ndipo anapezamo magazi ndi madzi. Zindikirani kachiwiri chinthu china chachikulu apa. Ine sindichisiya icho pambali chifukwa iye anayimiridwa mu nsembe, nsembe ya ufa. Ine ndikukumbukira nthawi ina iwo anali nayo sukulu mu Baibulo yotchedwa sukulu ya aneneri. Ndipo iyo inali sukulu ndithu. Ndipo ife tikupeza kuti Eliya anapita mpaka kumeneko ku sukulu imeneyo tsiku lina. Ndipo iwo anati ife iwo anapemphera kuti iye achoke. Anati iwe ukakhala kuno zinthu zimawongoka kwambiri kotero iwo ankafuna kuti iye achokeko. Ndipo iwo anapita kuti akamutengere iye chakudya. Ndipo gulu la nsembe anapita uko kapena aneneri kuti akamutengere nyemba zina zake kuti amukonzere chakudya cha iye. Ndipo pamene iwo anatero iwo anatenga izo zodzaza chilolo. Ndipo pamene iwo anali kubwerera izo zinali kalingonda zomwe zinali zakupha. Ndipo iwo anaziponyera izo mu mphika. Ndipo miphikayo inayamba kuwira. Ndipo iwo wina anati kalanga muli imfa mu mphikamo. Tsopano ife singakhoze ngakhale kudya. Ndipo Eliya anati ndibweretsereni ine ufa wodzaza dzanja. Ndipo iye anatenga ufawo ndipo anawuponyera iwo mu mphika ndipo anati idyani mphika wachiritsidwa. Nsembe ya ufa inali Khristu. Msele uliwonse unkayenera kuti ukhale kuperedwa mofanana. Ndipo ufa wapang'ono uliwonse unkayenera kuti uperedwe mofanana kuti upange nsembe ya ufa kusonyeza kuti iye ndiye mpirisi ya malowa m'malo ndi kuchosapo imfa ndi kuyikamo moyo mwa malamulo awiri. Haleluya! Kumene imfa ili pa malo amodzi pamene Khristu abwera mkati moyo umabwera mkatimo. Yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo kumene kunali imfa uko kumakhala moyo chifukwa kuti Khristu anabweretsedwa mkati nsembe ya ufa. Ndi maphunziro akulu bwanji omwe zinthu izi zikanati zikhale ngati ife tidati titenge nthawi kuti tiziswe izo. Tsopano zindikirani palibe mawu amodzi mthunzi amalephera. Palibe mawu amodzi anayamba alepherapo amthunzi. Chilichonse chinayimiridwa mwangwiro. Iye ndiye malo osangidwa ndi Mulungu akupembedza ndipo dzina la Mulungu linapatsidwa kwa iye. Iye ndiye malo a Mulungu akupembedza ndipo dzina la Mulungu lapatsidwa kwa iye. Iye ndiye mawu a Mulungu ndipo iye ndiye dzina la Mulungu. Iye ali zonse mawu a Mulungu ndi dzina la Mulungu. Iye anali mawu akapangidwa thupi. Iye anali mawu a Mulungu mwana wa nkhosa wa Mulungu dzina la Mulungu ndipo anali Mulungu. Ndicho chimene iye anali osankhidwa ndi malo okha akupembeza kwa Mulungu. Ndipo Mulungu amakana malo ena aliwonse pambali pamwa Yesu Khristu. Iwe sungakhoze kumupembedza iye pena paliponse. Iye anati mwachabe iwo amandipembedza ine kuphunzitsa ngati chiphunzitso zolamula za munthu. Lero ife tili nazo zikhulupiriro miyambi ndi chilichonse chimene chimaphunzitsa iyi ndiyo njira ndipo iyo ndiyo njira. Ndipo Yesu anati ine ndine njira toonadi ndi moyo. Ndipo palibe munthu angakhoze kubwera kwa Mulungu kupatula mwa ine. Mwakuyankhula kwina ine ndine khomo lolowera ku khola la nkhosa. Onse akunja ali akuba. Iye ali mafikidwe okhawo. Iye ndiye khomo. Iye ndiye njira toonadi moyo. zonse zomwe zilipo, polowera kokha, malo okha, kupembedza kokha, dzina lokhalo. Tilidonse, tilidomangirizidwira kwa Yesu Khristu. Chipangano chakale tonse, tilidomangirizidwira kwa iye. Chipangano chasopano, chamangirizidwa kwa iye. Ndipo mpingo lero, omangirizidwira kwa iye. Mwamau akulamulira kwake. Palibe malowena, kapena dzina lina, kapena paliponse pamene Mulungu anayamba walonjeza kuti adzakomana naye munthu mwa Yesu Khristu mmoka. Malowa ake osankhidwa akupembedza. Zindikirani, Mulungu walonjeza kuti akomana nawo opembeza ake mu malo amodzi okhawa. Ndipo awali akusankha kwake kwake, osati akusankha kwathu, osati pakuganiza kwathu, koma akuganiza kwake, kusankha kwake. Ndipo iwo akanati adzakhale malo amene iye wayikapo dzina lake pamene iye anasankha. Kotero ife tikupeza pakuti ife tikupeza pamene dzina lake linali limene iye anasankha mwakusankha kwake kwake. Tsopano kodi ife tawapeza malo omwe iye anayikapo dzina lake amene ali mwa Khristu Yesu? Ndipo palibe malo ena kapena palibe dzina lina, kodi inu muli okhudzitsidwa nazo zimenezo? Ninani amen. Tsopano chinthu chake icho chili, ngati ife tipeza pamene malowo ali, malo akupembedza sali kulandiridwa paliponse kupatula mwa Khristu. Iwe ukhoza kulapa, iwe ukhoza kuchita zimenezo, koma iwe suli kupembedza apabe, iwe ukupempha chikhululukiro. Petro anati pa tsiku la Pentekoste, pamene iwo anaona iwo onse akuyankhula ndi malilime ndi zizindikiro zazikulu ndi zodabwisa zili kuchitika, iwo anayamba kuseka, mpingo unatero. Ndipo anati anthu awa ali okhuta vinyo watsopano, iwo akuchita ngati anthu oledzera. Maria namwali onse a iwo anali pa limodzi, 120 a iwo, ndipo iwo anali akuzandima ngati anthu olezera ndi kuyankhula mu malilime ndi kumapitiriza. Iwo anati anthu awa ali okhuta vinyo watsopano. Koma Petulo atayimirira anati, amuna ndi abale, anthu awa sali okhuta vinyo watsopano, pakuti ili ndi ola la chitatu chabe la tsiku. Koma ichi ndi chija chimene chinayankhulidwa ndi mneneri Yoweli, ndipo kudzachitika mu masiku otsiriza, atero Mulungu, ine ndidzasanulira mzimu wanga pa mnofu wonse. Ana anu amuna ndi akazi adzanenera, pa adzakazi anga ndi antchito akazi, ine ndidzasanulirapo za mzimu wanga. Ine ndidzasonyeza zizindikiro mu miyamba mmwamba ndi pa dziko lapansi, moto, mizati ya moto, zifunga za utsi. Izo zidzafika pochitika tsiku lalikulu ndi loopsa la Ambuye lisanafike, kuti yense yemwe ati adzayitanile pa dzina la Ambuye adzapulumusidwa. Pamene iwo anamva ichi, iwo analaswa mu mtima mwawo, ndipo anati, amuna ndi abale, ife tingachite chiyani? Petro anati, lapani aliyense wa inu, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhulupiriro cha machimo anu, ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera, pakuti lonjezo lili kwa mibado yonse ya mtsogolo. Tsopano ife tikupeza izo, tsopano ife tikufuna kuti tipeze momwe ife tingalowere mwa iye. Ife tingalowe chotani mu malo awa akupembedza? Akorinto oyamba 12 akukhazikitsa icho, pakuti mwa mzimu umodzi, osati mwa mpingo umodzi, osati mwa kachikhulupiriro kamodzi, osati mwa mʼbusa mmodzi, osati mwa bishopu mmodzi, osati mwa wansembe mmodzi, koma mwa mzimu woyera umodzi. Ife tili tonse kubatizidwa kulowa mu thupi limodzi, komwe lili thupi la Yesu Khristu, ndi kuyenera mphaso iliyonse yomwe ili mu thupi limenelo. Inde Bwana, osati kujowina, osati kuloweza kwa tizikhulupiriro, osati kudzitukumula, kulekelera, kugwira na chanza kapena chilichonse, koma mwakubadwa. Ife tonse tili kubatizidwa kulowa mu thupi la Yesu Khristu. Amen. Mwa mzimu woyera umodzi, ife tili tonse kubatizidwa kulowa mu thupi limodzi. ndipo tupirimenelo ndilo chiyani? Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anapangidwa thupi, ndipo anakhala pakati pathu. Ife tingakhoze bwanji kukhala mu thupi limenelo ndi kukana mawu amodzi iwo, kapena kuwayika iwo pena pake, pomwe iwo tipali nkomwe mu thupilo? Ife tingakhoze bwanji kuchita izo nkomwe malo osangidwa ndi Mulungu? Zindikirani. Ndipo pamene iwe uli wobatizidwa mona kulowa mwa iye, umboniona uli kuti iwe umamukhulupirira iye mawu, iwe ungakhoze bwanji kukhala gawo la iye? Ndiyeno nkumamukana iye. Ine ndingakhoze bwanji kulikana dzanja langa kukhala dzanja langa? Ngati pali, ngati ine nditero, pali china chake cholakwika mwa ubongo ndine, ndipo ine ndingachite bwanji? Ngati pali china chake cholakwika mwa ubongo ndine, kumakana kuti ilo ndi dzanja langa, kumakana kuti ilo ndi phazi langa? Pali china chake cholakwika mwa uzimu ndi wokhulupirira yemwe amakana mawu wena aliwonse amene Mulungu anayamba wanenapo ndi kuwalonjeza? Pali china chake cholakwika mwa uzimu ndiuyo wotchedwa wokhulupirira. Iwe sungakhoze kukana chilembo chimodzi cha iye, chifukwa iwe wakhala gawo la chomwecho. Iwe ndiwe gawo la iye, chifukwa iwe wabatizidwa kulowa mwa iye mwa mzimu woyera umene wakubweretsa iwe kulowa mu thupi la Yesu Khristu. Ndi chinthu chokongola bwanji. Mulungu anali nawo malo ena wake omwe iye ankakumana. Iye anakumana naye Abrahamu, ndipo pamenepo Abrahamu anamupembedza monse mmusi kupyola muchipangano. Ndipo mawu ake olonjezedwa azatandauzirirwa mwa inu ndi iye. Kodi inu munamvesa zimenezo? Mawu amene iye analonjeza kuti awakwanilise mu tsiku limene inu muli kukhalamo, inu mudzakhala akalata olembedwa a Mulungu, owerengedwa ndi wanthu wonse, osati chimene iwe umadzinenera, koma chimene Mulungu amachita kupyolera mwa iwe. Tidzayankhula momveka kuposa chilichonse chimene iwe ungakhoze kudzinenera. Mulungu anati zizindikiro izi zidzawasata iwo amene akhulupirira. Zimenezo zikuyankhula kupyolera mwa iwe. Iye anayankhula za mbado uno chimene chikanati chidzakhale tsopano. Okhulupirira mbado uno ayenera kuti akhulupirire ichi chimene iye analonjeza lero. Basi chimodzimodzi monga iwo ankayenera kuti abwere kudzalowa mu chombo kuti akhale opulumutsidwa, kutuluka mu Igupto kuti akhale opulumutsidwa, iwo ayenera kubwera mwa Khristu kuti apulumutsidwe tsopano, kulowa mu mawu a uthenga kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Inu mumalowa modani mu iro mwa ubatizo. Ubatizo wachiyani? Madzi mwa mzimu woyera, mzimu umodzi. Ife tonse timabatizidwira kulowa mu thupi limodzi ili, ndipo mawu ake olonjezedwa. Iye sikuti adzati inu simudzasowa kuti muwatanthauzire iwo, iye adzawatanthauzira iwo kupyolera mwa inu. Chimene inu mukuchita, chimene iye analonjeza kuti adzachita. Mpingo umene umamutsatira iye udzakhala wofanana kwambiri monga iye, mpaka wanthu adzadziwa. Tayang'anani pa Petro ndi Yohane pamene iwo anafunsidwa zakuchiritsa munthu pa chipata chotchedwa chokongola. Iwo anazindikira ansembe aja anatero kuti iwo anali wonse mbuli ndi wanthu osaphunzira, koma iwo anazindikira kuti iwo anakhala ali ndi Yesu. Chifukwa chiyani? Iwo anali akuchita zinthu zomwe iye ankachita. Iye ayenera kuti akhale pa ntchito ya Atate, ndipo lero izo ziyenera kuti zikhale chimodzimodzi. Tsopano kumbukirani, iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Pakuti Mulungu amakumana nawe iwe mwa iye malo okha omwe alipo. Pakuti awo ndiwo kumene iye wasankha kuti ayikeko dzina lake mwa Yesu. Yesu ndilo dzina la Mulungu. Kumbukirani, Atate, Mwana, Mzimu Woyera ndiwo maudindo kwa dzina Yesu Khristu. Pamene Mateyu analipitani inu chotero, kaphunziseni mafuko onse, kuwabatiza iwo mu dzina la Atate, la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mumwe izo zatanthauzidwira molawika lero mkumali mu dzina la Atate, dzina la Mwana, dzina la Mzimu Woyera. Izo sizinalembedwe komwe. Izo zili mu dzina limodzi la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Atate sindilo dzina, Mwana sindilo dzina, Mzimu Woyera sindilo dzina, ndi udindo. Masiku khumi kenako, Petro anayimirira ndipo anati lapani mmodzi aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Ndiye kodi iye anachita chimene iye anamuwuza iye kuti achite? Iye anachita chimene iye anamuwuza iye kuti azichita. Dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ndilo Ambuye Yesu Khristu. Munthu aliyense mchipangano chatsopano anabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Palibe munthu mmodzi mu Baibulo anabatizidwapo mu maudindo a Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Izo sizinabwere pokhalapo mpaka kachikhulupiriro ka ku Niseya kadadzayikidwa ku Niseya, Roma. Ilo linali dongosolo la mpingo wa Katolika anayambitsa akusimikizira chinthu chomwecho mu katekizimu. Ine ndili naye iye ndikokulondola zoona za chikhulupiriro chathu ndiwena otero. Izo ndizo mantheradi kachikhulupiriro ka Chiroma Katolika. Iwo amakuwuza iwe kuti izo mulibemo mu Baibulo, koma iwo amati ali nayo mphamvu kuti asinthe mawu amenewo ngati iwo akafuna kutero chifukwa cha papa. Ine ndikutsutsana nawo. Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, ndipo yense yemwe adzachose mawu amodzi kuchokera mu Baibulo ili, anatero Yesu, kapena kuyikamo mawu amodzi mu ilo, gawo lake lidzachosedwa kuchokera mu buku la moyo. Mawu amodzi osati chiganizo kapena ndime, koma mawu yense yemwe adzachose mawu amodzi. Pachiyambi Mulungu anawachingira anthu ake ndi mawu ake. Mawu amodzi adasokonezedwa anayambisa imba iliyonse, kubwereka kwa mutu kulikonse, chisoni chilichonse. Eva iye sanaswe konse chiganizo, iye anaswa liwu. Pamene Yesu anabwera pakati pa buku, uko kunali koyamba kwa buku. Pamene Yesu anabwera pakati pa buku, kodi iye anati chiyani? Izo zinalembedwa kuti munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse omwe atuluka kuchokera mkamwa ya Mulungu. Mukutsiriza kwa buku, chivumbuluso mutu wa 22, ndime ya 18, gawo lotsiriza kumene la Baibulo. Yesu akuyankhula iye mwini anati, ine ndikuchitira umboni kuti ngati munthu aliyense adzachose mawu amodzi kuchokera mbuku ili, kapena kuonjezera mawu amodzi kwa ilo, gawo lake lidzachosedwa kuchokera mu buku la moyo, chifukwa iye ali mneneri wabodza ndipo wawasokoneza wanthu, ndipo magazi awo adzawerengedwa pa dzanja lake pakuchita chotero. Ife tiyenera kusunga mawu amodzi awo akupembedza amene ali Yesu Khristu, mawu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Amen. Chabwino, kumbukirani palibe malo ena okumanira kuti upembedze. Palibepo malo Mulungu anawasankha iwo. Yohane utali mbuyo kutsidya polumikizira papakati pa chipangano chatsopano ndi chakale. Mvetserani mwatcheru tsopano, zindikirani mwatcheru. Yohane mphungu yaikulu ija inabwera ikulu kakuchokera ku chipululu tsiku lina. Mapiko ake akulu atawatambasula, iye anatera pansi pa gombe la Yorodani. Neneri mphungu yaikulu yemwe analumikiza njira ya pakati pa chipangano chakale ndi chatsopano. Ndipo iye anayitana iwo kuchokera kumanja ndi kumanzere. Iye anali akuyitanira tsiku la kulapa, kumene anadza Afarisi ndi Asaduki uko. Iye anati, musati muyambe kunena pakati panu, ife tili naye Abrahamu monga Atate wathu, chifukwa ine ndikukuwuzani inu, Mulungu ali wokhoza mwa miyala iyi kuwutsana kwa Abrahamu. Oh my! Pamene iye anayamba kuponya uthenga wake ndi kumati, alipo mmodzi wayima pakati pathu, yemwe inu simuli kumudziwa. Ine ndinamuzindikire iye panobe, koma ine ndidzamudziwa iye pamene iye adzabwere. Ine sindine woyenera kuti ndimasule nsabato zake, koma iye adzakubatizani inu nawo Mzimu Woyera ndi moto. Ndipo kubizila chake zili mdzanja lake yadzere sabino bwino pabwalo lake ndipo iye adzaocha manghusu ndi moto osazimitsika mphungu ya ikulu ija ya uthenga ili pamenepo pomwe iyo inali kubangula zopseza zake zazikulu ndipo uve unatulukira kapena Herode mfumu pa nthawi imeneyo wolamulira anakwatira mkazi wa mbale wake ndipo kodi inu mukanakhoza kulingalira mphungu ya ikulu ija ya uthenga kukhala pamenepo ndi kugwira mtendele wake pa zimenezo ena iwo anati iwo usati ulalikire pa chikwati ndi chilekano tsopano Yohane chifukwa apo pakhala Herode iye anayenda mpaka mu nkhope yake ndipo anati sizili mwa malamulo kuti iwo mtenge uyo kulondola nciyani iye chomwe chinali iye anali mphungu ija yochokera ku chipululu iye sanali adaphunzisirwa pansi pakuopa kwa munthu ndi zootsera chipembedzo china koma iye anaphunzisirwa pansi pa mphamvu ya mulungu kwa mphamvu zonse kuti azidziwa chimene chingakhale pamenepo iye ankadziwa kuzindikiritsa kwa mesiya haleluya mauwa akutanthauza lemekezani mulungu wathu musati mopsezedwe ine sindinamuvulaze aliyense panobe ineka ine ndikudziwa kumene pamene ine ndili oh pamene ine ndiganiza za iye mphungu ya ikulu ija ikuwuluka kumeneko ndipo ikukhala pansi iye anati ine ndidzamudziwa iye pamene iye adzabwera dziku lina iye anali atayima pamenepo akulalikira ansembe anali kuwoloka mbali inayo titandauza kuti idzafika nthawi yomwe nsembe ya tsiku ndi tsiku ili idzachosedwe kachisi wamkulu uyu yemwe ife tamumanga ndi ntchito yonse imene ife tinayikapo ife chipembedzo chachikulu iye anati idzafika nthawi pamene zonse izo ziti zidzathesedwe zizingati zikhale ndiwe mneneri wabodza ndipo iye anayang'ana pozungulira iye anati taonani ndi uyo ali apoyo awo ali apoyo malo osankhidwa ndi mulungu akupembeza uyo ali apoyo mwana wa nkhosa weniweni amene achosa tchimo la mdziko iye sananene kuti pano pakubwera a methodist pano pakubwera a baptist kapena akatolika iye anali apo pakubwera mwana wa nkhosa wa mulungu amene achosa tchimo la mdziko dera lotetezeka lokha limene lilipo lili mwa mwana wa nkhosa wa mulungu ameneyo mwa iye mokha muli chipulumutso osati mu mpingo uliwonse kachikhulupiriro kalikonse anthu aliwonse atate aliwonse mayi aliwonse munthu woyera aliyense kapena kanthu malo oyera ndi mwa mulungu woyera ambuye yesu khristu momwe mulungu anayikamo dzina lake pa munthu kwa chiwombolo yemwe analipira dipo kwa ife otchimwa ndiwo malo okha kumene kuli chipulumutso ndilo thanthwe limene ine ndayimapo Yohane anamuzindikira iye iye anati ine sindinali kumudziwa iye pamene ine ndinamuona iye akubwera choyenda koma kundauka kumene ine ndinakaphunzira osati mu seminale monga bambo ake anachitira osati ngati wansembe wophunzitsirwa koma mu chipululu kumene iye anali mu seminale ya za mulungu zomveka ya mulungu wa mphamvu zonse akuyembekezera mawu a mulungu osati chimene gulu lina la wanthu linali lidachifungatira mkuswa koma chimene mulungu anali atachinena za ichi ndipo pamene Yohane anayang'ana mmwamba ndipo anaona mzimu ukubwera iye anali ine ndikuchitira umboni uyu ndiye iye oh my apo pali malo anu akupembeza apo pali malo anu obisalapo apo pali mwana wa nkhosa wa mulungu amene achosa tchimo la mdziko osati mpingo ayi osati kachikhulupiriro ayi kapena kanthu kalikonse koma mwana wa nkhosa wa mulungu amene achosa tchimo la mdziko onani momwe Yohane ananenera izo iye sanati inu afarisi muli kulondola inu asaduki a Herodia iye anati apo pali mwana wa nkhosa ndiwo malo iye ali nalo dzina iye ndiye mmodzi palibe dzina lina pansi pakumwamba enyali chimene yesu ananena za yohane tsopano tsiku lina yohane anatumiza kwa iye woti akaone zomwe iye akuchita yesu ananena za iye iye anali kuwala kwakukulu ndi kowala kuja kodi kuwasonyeze iwo njira yolondola yomwe iwo ayenera kuyitsatira kusanafike kudza kwake koyamba mvetserani mwatchelo musati muphonye izi
Jesus said,
Yesu anati, Yohane, anali kuwala kumeneko,
Malachi 3,
palibe kulakwitsa, mneneri, ali nako kuwala kwa kukulu, kwa wala, anamuzindikira Yesu, ngati kukhala mmodzi yekhayo, mwana wankhosa. Ana angosa ena oso mwe ansembe aja analikuwa pandizi nuzina zonsa zija zinali zopusa apa maneri mwana wangosa mundu alina kukwala kwa kukulu kukwala kumene Yesu anati iya anali Malachi 3 anati ine ndidzatu mantumiki wanga pasokola pangobe yanga kuti akakonzeke tsere njira ndipo mmodzi yemwe anatumidwa kuti akonzeke tsere njira anamuzindikira iye Malo, ndiyeyo, palibe kulakwisa ndiyeyo. Ine, ndachiona chizindikiro chikumutsatira iye. Ine ndikudziwa kuti ndiyeyo. Wala kubwera pansi kuchokera kumwamba, ndikupita pa iye. Iye anali wotsimikiza kuti ameneyo anali iyeyo. Ndipo mbale wanga ine ndikufuna ndikufuseni inu china chake mwakutseka. Ife ndikhoza kunena izi. Mu Malachi 4 kodi ife sitili panonso kulonjezedwa mphungu ina lawira moto loti tiziritsatira kuti usonyeze mpingo lakwisa wa tsiku lino kuti iye ali ahebri sanini yeti yemwedzulo lero ndi kwa nthawi zonse kodi ife sitili kulonjezedwa mmodzi wina yemwe adabwere akuwuluka kuchokera ku chipululu Amen. Ndizoti mmodzi mmodzi choonadi. Ndimo kwanira bwanji ndimo fanana. Momwe zoziliri ndi Luka 17:7 pamene mwana wa munthu mphungu adadzakhale akudzulula yekha kuti akatese malowe na wonse kupembedza monga ngati zipembezo ndi zina zotero. Mulungu anasankha malo ake. Yohane anati uyo ali apoyo. Ndiyeno ife talonjezedwa ndi ndicho mwecho mu tsiku lino Malachi 4 kuti adzatembenuze mitima ya wana kubwerera kuti adzanene kuti iye sali wakufa zinthu izi sizili za mʼbado wina ubatizo mu dzina la Yesu kunali wakumbuyo uko koma iye ali tsopano yemweyo amen kuti adzakhetse malo wena wonse akupembedza ndicho chimene mphungu ya tsiku lotsiriza iti ichite kuti adzasonyeze kuti wena onse ayiwo ndizo zopusa chipembezo ndi zopusa koma kuti awalozere iwo kachiwiri ndi chizindikiro chomwecho chimene iye anachita kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse haleluya Mbonso mchivumbuluso 407 ife tinali ndi zamoyo zinayi mene ife tangodusa nazo kumene chimodzi choyamba chinali ife tinapeza kuti chinali mkango ndicho chinali chamoyo choyamba chimene chinapita uko kuti chikakomane ndi chitsutso cha tsiku limenelo mkango wa fuko la Yuda atachoka iye chinabwera chamoyo chotsatira ndipo ife tikupeza kuti chamoyo chotsatira chinali ng'ombe chimene chili chamoyo cha ntchito nsembe mu masiku akachisiwa chiroma mpingo unatha kufa nsembe chotsatira kubwera chinali munthu chinali chamoyo chokhala nayo nkhope ya munthu ndipo munthu ameneyo anali wokonzanso maphunziro a munthu za mulungu ndi zina zotero koma chamoyo chosiriza chimene chinali choti chiwuluke chamoyo chosiriza chimene chinali choti chidze baibulo linati icho chinali mphungu yowuluka haleluya ndipo mneneri anati mu tsiku lino kudzakhala kuli kuwala oh my mu tsiku limenelo kudzakhala kuli kuwala lakhala lilipo tsiku la okonzanso lakhala lilipo tsiku limene lili mthunzi chabe tungakhoze kulitcha masana kapena usiku koma mu nthawi ya madzulo mu nthawi ya mphungu kudzakhala kuli kuwala cha mu nthawi ya mphungu njira ya ulemelero inu mudzayipeza ndithu mu njira ya madzi muli kuwala lero kumizidwa mu dzina lofunika la Yesu ana ndi akulu lapani machimo anu onse mzimu woyera adzakubatizirani ndithu inu mkati pakuti kuwala kwa madzulo kwabwera izi ndizoona kuti mulungu ndi khristu ali mmodzi amen kudzakhala kuli kuwala cha mu nthawi ya madzulo malo okha osankhidwa ndi mulungu kuti uzipembedzapo Oh, kodi uthenga u wafika kuchiyani? Kodi iye achita chiyani? Ngo mutsiku lake kudzakhala kuli kuwala pa nthawi ya madzulo. Ngo chiyani? Kuti awalandire wana ake akubwerera kwawo ku dziko loona lolonjezedwa. Ndi chizindikiro chomwe chija cha lawira moto limene linawasogolera wana Aisraeli kudusa mchipululu. Malo osankhidwa ndi Mulungu kuti uzipembedzapo Yesu Khristu. Ndiwo malo okha amene alipo. Ndiwo dzina lokha limene Mulungu ali nalo la chipulumutso. Ndiwo limene iye walitcha banja kumwamba pamene ilo lili pa dziko lapansi. Ndiwo Yesu Khristu. O mpingo, o anthu, anzanga ochimwa, musati mudalire mu chinthu chilichonse koma Yesu Khristu. Musati mudalire mwa mlaliki aliyense. Musati mudalire mwa munthu aliyense kuti akupulumutseni inu. Musadalire mwa mpingo uliwonse, kachikhulupiriro kalikonse, chipembedzo chilichonse. Dalirani mwa Yesu Khristu yekha, pakuti iye ndiye kuwala kwa ora. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu.
It shall be light about the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God in Christ are one.
Oh, mbale mlongo, ngati inu simunalape panobe, ngati inu simunabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu, kodi inu mungapange kuyamba kumeneko usiku uno? Kodi inu mungampase Mulungu mwayi kuti akulandireni inu kulowa mumalo komwe inu mungamupembedze iye? Kumbukirani, kunja kwa iwo kulibe malo aya amene Mulungu analonjeza kuti adzakomane nanu inu ndi kukulangira kupembedza kwanu. Inu mukuti mbale Branham, ine ndimapembedza modzipereka basi. Choteronso anachita kaini. Iye anapanga mtundu uliwonse wa nsembe umene Abel anapanga, koma iyo inali nsembe yolakwika. Inu mukhoza kumapita ku mpingo ndi kupereka zakhumi zanu ndi kumachita udindo wanu monga Khristu ayenera kuchitira, modzipereka basi monga mwamuna aliyense kapena mkazi. Ine ndayima pano tsopano kwa zaka zina 30 kuzungulira mzinda kuno ndikufula uthenga womwewu. Ine ndikuyamba kukalamba. Ine sindingakhoza kukhala ndinu motalikira kwambiri. Koma kumbukirani mu tsiku la chiweruzo liwu langa lili kujambulidwa, ndipo ilo lidzayankhula momveka motsutsa inu. Pali malo amodzi okha amene Mulungu akuyikapo dzina lake, ndipo amene osali mu mpingo koma mwa Yesu. Alipo malo amodzi okha akupembedza, malo amodzi okha amene iwe umalandiridwa, ndipo amenewo ndi omwe wokondedwa Yesu Khristu. Palibe dzina lina pansi pa kumwamba linapasidwa pakati pa wanthu limene lingati lipulumutsidwe nalo. Palibe mpingo, palibe kachikhulupiriro, palibe kalikonse, Yesu Khristu. Ndipo zimenezo zikuyenera kuti ukhale uthenga wa orali, kuti ubwezeretse mitima ya wana kubwerera ku chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera. Kodi inu simulandira iwo usiku uno? Ndipo pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa, ndipo iwo amene akufuna kuti akumbukiridwe mupemphero, kuti mungakhoze kungokweza manja anu, ife singakhoze kupanga kuyitanira paguwa chifukwa angokhala wochuluka kwambiri. Mulungu akudalitseni mayi. Kumanzere kwanga ine ndikuganiza alipo 300. Tsopano kumanja kwanga kodi inu mungakweze manja anu ndi kuti ine ndikufuna kuti ndikumbukiridwe? Ine ndikuganiza alipo 150 kapena ochulukirapo kumanja kwanga. Ife tili naye kachisiku musiku uno ali nalo dziwe lalikulu la madzi. Mbusa, mbusa wabwino, mbale Oma Nevo, othandizira. Amunawa azungulira pano amene inu mukuwaona ndi kukomana nawo. Tsiku ndi tsiku, usiku uliwonse, ora lililonse, anthu amene akufuna kuti abatizidwe, omwe alapa, lili nthawi zonse kuyembekezera. ndipo ngati inu mumvera lamulo limenelo ndinotsimikiza malonjezo la Mulungu ngati inu otsimikiza mtima mwanu kuti mulandira ubatizo wa mzimu woyera alipo malo amodzi okha kupembedza tsopano amenewo sindiwo mukadzisi ndimo mwa Khristu kodi ife timalowa chotani mwa iye mwa mzimu umodzi ife tonse tili kubatizidwa kulowa muthupi limodzi ili tiyeni ife tipemphere wokondedwa Mulungu pamene manjawa anakwera mmwamba iwo amasonyeza zimene zinali pansi pa dzanja limenelo mu mtima kukhudzidwa kuti iwo ali otsimikiza kuti iwo akusowa thandizo lochokera kwa inu ine ndikupempherera mmodzi aliyense wa iwo Atate ndipo ine ndati ndibwereze mawu anu inu munati iye amene amva mawu anga ndi kukhulupira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha ndipo sadzabwera ku chiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo Atate ndidangochoka mu mzinda masabata angapo kubwererako kufunsa za mmodzi uyu bwanji iwo apita chabwino bwanji nanga iwo apita wokondedwa Mulungu mmodzi ndi mmodzi ife tikuyitanidwa mmodzi ndi mmodzi ife tiyenera kuti tikomane nacho chitsutso kuti tikayende pansi kudutsa chigwa cha mthunzi wa imfa ndipo izo zikudza kwa mmodzi aliyense wa ife ngati zivundi koma usiku uno inu mwatipasa ife pempho lanu kuti ngati ife tikanati tikhulupirire pa iye ndi kubatizidwa mu dzina lake kuti inu mukanati mutitengere ife mkati ndiyeno mu thupi ili thupi la Khristu osati mu mpingo koma muthupi la Khristu thupi limenelo laweruzidwa kale ilo silidzasowa kuti libwere ku chiweruzo Mulungu anatsanulira mkwiyo wake pa thupi limenelo ndipo thupi limenelo lilomasuka ku tchimo ndipo pokhala mwa iye sikutika ife womasuka ku tchimo mwachitetezero chake chimene anatifera ife ndipo mkati mmenemo ife tili nacho chiyanjano wina ndi mzake pamene magazi a Yesu Khristu mwana wa Mulungu amatisunga ife oyera ku tchimo lonse ndi kuyipitsidwa Atate Mulungu ine ndikupemphera kuti inu mutengere mmodzi aliyense wa iwo kukalowa mu ufumu wanu perekanizo Mulungu mulole pasakhale pali mmodzi wa iwo wotayika mulole pasakhale pali mnyamata kapena msungwana bambo kapena mayi ambuye wena abale anga omwe akhala pano usiku uno omwe ali kunja kwa pansi pa magazi amenewo momwe ine ndingakhoze kukumbukirira bwino mawu a bambo anga ndipo ine ndikupemphera wokondedwa Mulungu kuti asati mmodzi wa iwo adzatayike perekanizo ambuye ine ndikukhulupirirani inu tsopano ndi zonse zomwe ine ndiyenera kukhulupirira nazo tsundirani pa abale anga alongo abwenzi anga pano mu malo ano usiku uno ndi kunja kwina mwa foni zigawo za dziko zingapo zosiyana zikumvetsera kuno njira yonse kuchokera ku chigwa chakummawa mpaka kumadzulo ine ndikupemphera wokondedwa Mulungu kutali komwe woloka zipululuko mu Tucson kupita mpaka mu California mpaka mu Nevada ndi Idaho kupita mpaka chakummawa ndikozungulira kutsikira mu Texas pamene kuyitanira uku kuli kuperekedwa anthu atakhala mkati mu mipingo yaing'ono malo omwetsera mafuta m'makomo akumvetseramo oh Mulungu mulole mwamuna wotayika uyo kapena mkazi mnyamata kapena msungwana pa ora lino abwere kwa inu perekani izo pakali pano ife tikupempha izo mu dzina la Yesu kuti iwo apeze malo otetezeka awa pamene ikadali nthawi pamene ife tikuona cholembedwa pa khoma dziko lapansi likuchita manjenje nthawi ya chiwombolo ili pafupi gawo la fuko lathu likutitimira gawo lina likugubuduzika ndi kuphulika ndi zivomezi monga Yesu analonjezera kuti zikanadzakhala zili musalole kuti izo zikhale motalika kwambiri kwa iwo Ambuye mulole iwo alandire izo tsopano pakuti ife tikuwapereka iwo kwa inu ngati zikho za msonkhano wa uthenga mu dzina la Yesu amen kodi inu mukumukhulupirira iye Mulungu akudalitseni inu ndiyangati akukhulupirira kuti ndizozoona kumanzere kwanga kwezani dzanja lanu ndiyangati kumanja kwanga kwezani dzanja lanu Mulungu akudalitseni inu monga momwe ine ndikuonera aliyense ndichochoonadi amzanga Mulungu akudziwa kuti ndizozoona tsopano pamene tili mwa iye ndipo kukhala muli mwa iye inu muli nawo mpita waku chilichonse chimene iye anachifera ndipo kodi iye anafera chiyani iye anabulazidwa chifukwa cha zolakwisa zathu anatunduzidwa chifukwa cha kusaweruzika kwathu chilango cha mtendere wathu chinali pa iye ndipo ndi mipingirima yake ife tinachiritsidwa kodi inu mukukhulupirira zimenezo kodi inu mukukhulupirira muchitetezero chake kwa machiriso sopano kodi alipo odwala aliyense pakati pathu aloleni iwo akweze manja awo kumanja kapena kumanzere unyinji wa ukulu wa odwala ine sindingakhoze kuitana mzere inu mukuona ine ndilibe sangakhoze kubwera pa nsanja palibe njira yochitira izi iwo akukhala ndi misonkhano ya pemphero kunja mumalo ena chifukwa cha odwala mumatchalichi ndi zinthu kumusi mukachisi ine ndati ndikufunseni inu china chake ndiokhulupirira ngati ali mmenemo kweza nzanja lanu chabwino ine ndiwerenga mobwereza kwa inu mawu amene ali khristu kutuma kotsiriza kwa yesu kwa dziko ndi kwa mpingo kani iye ananena izi zizindikiro izi zidzawasata iwo amene akhulupirira ngati iwo ayika manja awo pa odwala iwo adzachiritsidwa ndiyangati akudziwa kuti ndizozoona maliko 16 nenani amen chabwino ine ndikukufunsani inu ngati wokhulupirira kuti muyike manja pa munthu wina patsogolo panu ingoyikani manja anu pa munthu wina patsogolo panu ndipo tiyeni aliyense apemphere pemphero kwa wina ndi mzake tsopano yikani manja anu pa munthu wina wake pozungulira inu
Lord,
ambuye pano patsogolo pa ine pali bokosi la mipango ziduswa pang'ono za zinthu mayi wina wokalamba wagona pena pake akufa mwana ali pafupi kufa anthu odwala ponseponse ife timawerenga mu baibulo kuti iwo anatenga kuchokera kuthupi la paulo mipango ndi zovala ndipo izo zinakayikidwa pa odwala ndipo mizimu yoyipa ni mizimu yosayera ndi zodwala ndi matenda zinachoka kwa wanthu tsopano ambuye ife tikudziwa ife sindife paulo woyera koma ife tikudziwa kuti inu mwakhala mukadali yesu malo okha woperekedwa ndi mulungu akupembedza ndipo tsopano lero anthu awa avomereza chikhulupiro chawo chomwe chija monga kukhulupirira monga anthu ajawo anachitira zedi inu mwawakonzera iwo njira ndipo ine ndikuyika manja anga pa mipango iyi ndipo ndikupempha kuti matenda ndi zosautsa zichoke m'matupi a wanthu izi zikakayikidwa pa iwo mu dzina la yesu khristu tsopano ife tili kuphunzitsidwa kuti pamene israeli anali kubwera kuchokera mu igupto mu mzere wa ntchito iwo anali pa nsewu wopita ku dziko lolonjezedwa nyanja yopira inali mu njira yawo ndipo mulungu anayang'ana pansi kupyawira mulawira moto ndipo nyanja inachita mantha inayalulidwira mbuyo ndi kulola israeli kudusa kupita ku dziko lolonjezedwa oh mulungu yang'anani pansi kupyawira mʼmagazi a yesu usiku uno ndipo mulole matenda ayalulidwire mbuyo ndipo satana kuti aponyedwe kunja ndipo mulole wanthu aduse kupita kulonjezo lija la thanzi labwino ndi nyonga zomwe mulungu anati pamwamba pa zinthu zonse ine ndikukhumba mukanati muzichita bwino mwa thanzi tsopano monga inu mukuonera ambuye yesu manja a wanthu awa adasanjikidwa pa wina ndi mzake iwo akusonyezera chikhulupiriro chawo chimene inu munati zizindikiro izi zidzawasata iwo amene akhulupirira iwo akupemphera mwa njira yawo yomwe kwa wina ndi mzake munthu winayo akuwapempherera iwo tsopano ambuye chitsutso ichi chakumanidwa mwakuti satana wonyenga wamkulu iye alibe ufulu kuti amugwire mwana wa mulungu iye ali chinthu chogonjetsedwa yesu khristu malo okha kupembedza dzina lokha loona linamugonjetsa iye pa kavare ndipo ife tikuyitanira magazi ake pakali pano kuti iye anagonjetsa zodwala zilizonse matenda aliwonse ndipo ine ndikuyitanira satana kuti awasiye omvetsera awa mu dzina la yesu khristu tuluka mwa anthu awa ndipo iwo apangidwe kukhala afulu munthu aliyense yemwe akulandira machiriso ake pa maziko a mawu olembedwa pangani umboni wanu pakuyima pa mapazi anu ndi kuti ine tsopano ndikulandira machiriso anga mu dzina la yesu khristu imirirani ku mapazi anu matamando akhale kwa mulungu ndinu apo Penya alichaba olu malandizindu akuuka.
Praise be to God. That's it.
Matana andu akale kwa mulungu. Ndi motelo ingo kulubirilani. Iye alipano.
How wonderful.
Ndi zoda bwitsa bwanji. Kunja mwamvetsera. Kunjako mwalamya inu mukadaona. Nenduganiza munthu aliyense mkati muno. Monga momwe ine ndikudziwira. Kapena ochuluka iwo. Akuyimirira pa nthawi ino. Oh, ndi nthawi yodabwisa bwanji. Kukhalapo kwa Ambuye ndi chimene. Kumene kukhalapo kwa Ambuye kuli. Kumeneko kuli ufulu. Kumeneko kuli kumasuka. Mzimu wa Mulungu matipanga ife afulu. Tsopano pakuti Iye watichirisa ife. Ife tikukhulupirira izo. Iye watipulumusa ife. Ife tikukhulupirira izo. Iwo amene akufuna kuti abatizidwe. Ndiwe lilokonzeka. Nthawi iliyonse ora liliyonse limene inu mufuna kuti mubwere padzakhala pali wina wake mmenemo woti asamalire ku izo. Ndipo tsopano ine ndikuganiza ife tisanati titseke, ife tiyenera kuti tiyimbe nyimbo yakale ya mpingo. Ine ndimkonda Iye, ine ndimkonda Iye chifukwa Iye anayamba kundikonda ine. Kukwezera mmwamba manja athu kwa Mulungu ndikuyimba iyo ndi mtima wathu wonse. Ife tikufuna kuti tidzakumane nanu inu pano mmawa pa half past 9 nyumba yomwe ino kuphunziro la chikwati ndi chilekano chabwino tenti imbe iyo tsopano limodzi. Yeni omvera ochulukawa ayimbe iyo tsopano kutali uko palamya ziyimbani iyo inunso. Kodi zimenezo zinachitika kuti pantengo wa Calvary. Pamene ife tikuyimba iyo kachiwiri, ine ndikufuna inu kuti mugwirane chanza ndi wina wake pozungulira inu kuti Mulungu akudaliseni inu amwenda njira. Kodi inu simu kumukonda Iye? Kodi Iye siodabwitsa? Kodi Iye ali malo anu obisalapo? Iye ndiye thandwe mudziko lotopetsa kumbi mundawi ya mkundo kothawira bokha pamene ine ndikupadziwa. Cholero chikhulupiriro changa chimayangana kwa inu. Inu mwana wa nkhosa wa Calvary mpulumusi wa uzimu. Tsopano ndimvereni pamene ine ndikupemphera. Tengerani kutali kulakwisa kwanga konse. Ndiloleni ine kuyambira tsiku lino ndikhale mwathunthu wanu. Iye ndikweze manja athu pamene ife tikuyimba iyo. Ife tiwelamitse mitu yathu tsopano pamene ife tikuyingʼungʼusa iyo.
today. Wipe sorrow's tears away. Nor let me ever stray from thee.
Amene inu muli chiwela mitsire mitu yanu, mbusa watu okondedwa, mbale Oma Neville, abalalitsa omvela.